Ngiyabonga kakhulu impela lokhu ngikuthatha ngokuthi ungokunye kokugqamileyo kwempilo yami ukuba lapha kuleli dolobha elikhulu lase-New York ukukhuluma kulo mkhandlu wezikhulu zesonto noma le mikhandlu yezikhulu zesonto njalo nginalesi sikhathi sokuhlala emsamo nabazalwane bami abakhonzisayo nokukhuluma kosomabhizinisi bezinisa nabesifazane baleli dolobha ngenkosi yethu Jesu Kristu. Ungabazeki kodwa abaningi benu bayamazi ngesenzo senu kulokhu kusa nokujabula futhi nimdumisa ngokulunga kwakhe nezihawu. Ngizizwa ngithe ukuba mncanyana lapha ngimi lapha nalezi zikhulumi ezinodumo nokuthi ngime lapha futhi ngikhulume kulezi zethameli ngoba ngisizwe isikhulume singako ngalithela njalo ngithi ngangiyithayi elisipele. Niyazi kusebenzisa ithayi elisipele uma uneliflet kodwa asinalo eliflet kodwa badedela nje ithayi elisipele lithi ukugingqika imizuzu embalwa. Ngiyethemba ngiphawule ngokuthi emphefumulweni wami emizuzanweni embalwa edlule nomqondo ngokuthela isithelo sikamoya njengoba omunye wabafowethu enikeza leso sicaphuno ukuthela isithelo. Niyazi asikwazi ukukhiqiza isithelo, sifanele sithele isithelo. Niyabo imvu ayukhiqiza uvolo kodwa ngoba inovolo futhi ithela uvolo iyimvu. Yingaleso sizathu ithela uvolo yileyo ndlela kuphela singake size sibe ngamaKristu ngayo akungoba sinegama noma sizame ukusebenzela entweni ethize ukuyikhiqiza ngokuba yimvu. Uvele uthela uvolo nje ngokuba kumKristu uvele uthele izithelo zabo. Ya futhi ngihlezi kulokhu kusa ngiyazi isikhathi sethu sinqunyelwe kule mihlanga alo esinye sizathu sokuba sibe se-New York ngalezi sikhathi ngidabukile ukuthi ngitholanga ukuthi ngithamele leyo ngqungquthela. Umngani wami othandeka kakhulu akangizwanga kahle ngenkathi ethi ungakhulume engqungqutheleni e-New York na uMnumzane Williams. Mina ngakhe e-Tucson e-Arizona yena wakhe e-Phoenix e-Arizona kwehlukele nje cishe amamayeli ayikhulu namashumi amabili. Ngase ngithi yebo ngiyoba lapho ngoNovemba ngiyakujabulela ukwenza lokho ukuhlangana nomfowethu Nelson umfowethu Sweet nabangani bami lapha futhi ngithola ukuthi kwakungu-October futhi ngo-October ngangizoba se-Alaska ngakho ngangiqhele kakhulu ne-New York ngaleso sikhathi. Kodwa kuthola le nhlanhla yokuza lapha nomfowethu Vicky we-Rock Church nabefundisi futhi sisezansi lapha e-Mark Auditorium lapho ezikade sinesikhathi esimnandi khona kuleli viki sibona umbuso kaNkulunkulu phakathi kwethu sijabula kakhulu ngalokho. Bese kuthi-ke ukufika ngaleso sikhathi kulokhu kusa lapho mhlampe abesilisa osomabhizinisi besilisa nabesifazane abavela kuyo yonke imikhakha yempilo behlezi lapha i-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian, i-Katolika namanye. Ngikhumbuza ngeminyaka eyadlule ngenkathi ngangivamile ukusebenza eplazini lezinkomo enhle e-Colorado ngangisasisusa izinkomo i-Hereford Association idlisa esekodini futhi kubizwa ngokuthi i-Troublesome River Hereford Association. Iplazi lethu elincane lezinkomo lalisenhla enhlokweni yemvula futhi sasine-East and West Fork futhi sasidlisa e-East Fork. Bese kuthi-ke entwasahlobo yonyaka uma sisusa izinkomo edlelweni-ke bese sizibeka e-Arapaho Forest lapho i-association idlisa khona. Manje yi-Hereford Association kunabantu abaningi kuyo kuyi-association lapho efuya izinkomo ama-Hereford futhi uma iplazi lakho lezinkomo lingakhiqiza amathani amabili efolishi uyavunyelwa uhlobo ukufaka inkomazi edlelweni wenzele ihlobo ukuze ifolishi lakho likwazi ukukhula lapho benisela khona ngenkasa bese ziphakelwa ubusika bonke. Manje uma sinokuqoqa kwasebusika futhi siqhubela izinkomo enhla edlelweni kunothango lokushushumbisela. Uthango lokushushumbisela yilapho izinkomo zingashushumbi khona zibuyele muva empahleni engeyomuntu kusempahleni kahulumeni nomphathi weplazi. Njalo uma kulolu thango lokushushumbisela bese ebhekisise izinkomo lapho zidlula kunezinhlobo eziningi olodlula kuleso sikhala noma uthango oluncane futhi kukhona i-awu uMnumzane Grimes ungomunye wabamaplazi ezinkomo abakhulu wayenalezo abazibiza nge-Diamond Bar wayenezinkulungwane eziningana zomhlamba wezinkomo ne-Turkey Track nelezi kei, nelezi ningi panzi pezulu lapho, zazidlula, ngama kaningi noma ngahlala njalo, esihlalweni sehashi, nomlenzi wami uphezu kwephondo lesihlalo sehashi, futhi ngabhekisisa leyo mphathi weplaza lapho ibuka lezo zinkomo zedlula, nento emangalisayo, akazange azinake izimpawu zohlobo ezinkomeni, akazinakanga, zonke zifanele zibe ama-earphone, kungenjalo zingeke zangena lapho, nento kuphela ayeyikhathalele ukuthi ngabe kwakuyi-earphone noma cha, hayi ukuthi hloboluni lophawu ezazilufakiwe kunecici legazi endlebeni olwalukhombisa ukuthi zazingama-earphone. Futhi ngacabanga nje ukuthi indlela kuyoba ngayo ekuqoqweni okukhulu kokungena okukhulu embusweni kaNkulunkulu, andayi kunaka uphawu lohlobo ukuthi ngabe zi-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian, kodwa uyobhekisisa icici legazi. Lokho ngokuthi sonke sifanele sibe necici legazi, ngokuba uma ngibona igazi ngodlula kini. Umuntu uzame ukufundisa abantu imfundo kuJesu Kristu, sizame ukubafundisela phakathi, kodwa uNkulunkulu unendlela eyodwa leyo ingaphansi kwegazi. Sinezinto esinokuhlanganyela kuzo. Ngesinye isikhathi esedlule umndeni wawehlukanisa, nommeli wabatshela ukuthi kungcono behle futhi bahlukaniselane ifa labo ngaphambi kokuba isehlukaniso sinikelwe, ngoba kwakungeke kusale lutho uma abameli beke balithola. Ngakho-ke kwenzeka ukuba abe ngumkani oqondene kubo, futhi bangene ekamelweni elilodwa, ikamelo lokuhlala umyeni nonkosikazi, base behlukaniselana, base beqophisana ngalokho kwakuphakathi lapho, futhi ikamelo elilandelayo baqophisana futhi. Ekugcineni benyuka ekamelweni eliphansi kophahla endlini enesitezi, ikamelweni elidala eliphezulu phansi kophahla lwendlu, bathola itranki phezulu lapho, futhi babehlukaniselana izimpango ezaziphakathi lapho, umunye efinyelela futhi edumela nalokho okwami nalokho okwami. Futhi ekugcineni baphakamisa isiqephu sezingubo, futhi bobabili badumela into ethize, futhi ngenkathi bedumela babambana izandla, futhi ngaphansi kwalezi zandla kwakuyiphele zicathulwe zengane encane eyayikade iyimiphumela yokuhlangana kwabo. UNkulunkulu into encane ayeyibizela ekhaya, angekho owayengathi ngokwakhe, ngoba kwakungokwabo bobabili, babethole into ababenokuhlanganyela kuyo. Futhi lapho bebukana ebusweni akubanga siyisikhathi eside, baze babambane ngezingalo nesahlukaniso asibikezwanga basichitha, ngoba bathole into ethize ababenokuhlanganyela kuyo. Ngicabanga ukuthi yilokho esifanele sikuthole. Kunento eyodwa singahle zonke sikavumelani ngokuba yi-Methodist noma i-Baptist noma ama-Pentecostali noma kanjalo, kodwa kunento eyodwa esinokuhlanganyela kuyo, uJesu Kristu sinaye ekuhlanganyeleni. Umunye wangibuza ngesinye isikhathi esedlule wathi, uzilazilelani nale full gospel businessman na, ufanele ukuba ngumshumayeli? Ngathi awu, ngingusomabhizinisi. Wathi, usomabhizinisi? Ngathi, yebo mnumzane, ngingusomabhizinisi.
So what kind of a business are you in? I said, eternal life assurance.
Wathi, sabona ibhizinisi okuye na? Ngathi, isiqiniseko sokuphila kuphakade. Angizange ngithi umshayelense. Ngathi, isiqiniseko. Uma noma yimuphi wena ekhathalele ipolisi yomshayelense, ngingathanda impela ukuxoxisana nawe masinyane emva komhlangano. Ngikhumbuza ngenkathi ngisesesikoleni njengomfana, sasinoshomi lapho, wayengumngani omuhle kakhulu, wayengumthengisi womshwalense, futhi ngandlela thize akukho kumelene nomshwalense manje, kodwa nje angila mshwalense walo mhlaba. Ngakho ngezinye izikhathi esedlule, lo mfo omncane, umfowabo ungumfundisi we-Baptist, futhi ubhala izindatshana kwi-apha, wenzela i-apha room. Wayesenyukela endlini yami, wayesethi, awu Bili, ngijabula ngempela ukuthola ukukubona futhi. Ngalihlala phansi Wilma, sase sixoxa futhi ngangazi ukuthi wayezela ini. Ngilomfowethu uthengisa umshwalense, kodwa angizange nje kube khona engiwuthathayo ngandlela thize. Ngakho wathi emva kokuba sesixoxe isikhashana, wathi, ngiyaqonda Bili ukuthi awuna umshwalense. Wathi, futhi ngicabange ukuthi mhlawumbe bengingaxoxa kuwe ngepolisi yomshwalense. Futhi ngathi, ngiyabonga Wilma, kodwa ngine nepolisi yomshwalense osukhokhelwe. Wasethi, ngiyaxolisa. Wathi, hlobona ipolisi yomshwalense onayo Bili na? Ngase ngithi, ukuphila phakade futhi kukholwe noma ungakukholwa. Umfana wathi, angikholwa ukuthi ngiyejwayele inkampani.
says,
uthi liphi komkhulu layo na ngathi kazimule oh washo ngathi isiqiniseko esibusisiweyo uJesu ngowami oh isandulela esinje phose nkazimulo yobuNkulunkulu ngiyindlalifa yensindiso ngathengwa nguNkulunkulu ngizalwa ngumoya wakhe futhi ngakezwa egazini lakhe.
I said, that's very nice, Billy. That won't put you up here in the graveyard, but I said it'll get me out. I'm not.
Oh, wathi lokho kuhleka kakhulu Billy. Kodwa lokho akukubeki phezulu lapha emangcobeni. Kodwa ngathi kuyongigipha. Angikhathazekile ngokungena. Ya, amen. Angikhathazekile ngokungena. Ngokuphuma. Ngakho ngijabula kakhulu ukuba nalesi siqiniseko ukuthi ngiyophuma ngoba yena owenza ipolisi yomshwalense ukuze sonke siphume ngisemukele leso siqiniseko enhlizweni yami ukuthi ngedlulile kufeni ngangena ekuphileni futhi ngiyazi sukulumbe ukuthi iyongikhipha. Manje ngaphambi nje kokuba sisondele ezweni ngithanda ukuba sikhothamise amakhanda ethu futhi sikhulume kumqalisi umzuzwana nje uma nithanda futhi sisakhothamise amakhanda ethu namehlo ethu evaliwe futhi ngithemba ukuthi izinhliziyo zethu zikhotheme nazo ebukhoneni bakhe. Ngazi noma khona manje ukuthi ngabe ukhona yini phakathi lapha ngempela ongasiphethe isiqiniseko esinjalo sokuvuka esifihlwe ebhokisini eliphephile lenhliziyo yakho kulokhu kusa futhi uthanda ukukhunjulwa emkhulekweni na ungavele nje ungabuki umuntu nivele nje niphakamise izandla zenu futhi nithi ngifake emfowethu ngiyabonga ngiyabonga inkosi libusise amadazini ezandla sisakhuleka. Ngikubona nomusa kakhulu baba waphakade wenkosi yethu uJesu Kristu owamvusa ngosuku lwesithathu emva kokubethela kwakhe wenzela ukulungisiswa kwethu umethule kithi ngesimo sikaMoya ongcwele oza manje ebusisa izinhliziyo zethu futhi esikhonza ngezinto esizidingayo kulolu hambo lwempilo. Ngikona futhi ngibona lezi zandla ziphakeme Nkosi inesidingo sikhulu phakathi kwethu kulokhu kusa futhi ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi awuze kubavumela omunye walabo bantu baphume lapha bengenazo lesi siqiniseko ukuthi izono zabo ziphansi kwegazi futhi bazelwe ngokusha futhi banamekwa ngophawu embusweni kaNkulunkulu ngomoya ongcwele. Siphe khona baba. Sibusiseke njengoba silalela izwi lakho siyazi izwi lakho liqiniso futhi alikho elinye iqiniso ngaphandle kwalelo futhi siyakhuleka baba ukuthi izwi lakho lizoba yilo ngempela kithi namhlanje.
Word is written in the beginning was the word and the word was
ngubukulotshiwe kuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba yinyama wakhe phakathi kwethu onguyena ezelo namuhla naphakade.
Has told us that
futhi sitshela ukuthi imisebenzi ayenza nathi siyoyenza ngoba ukuphila kwakhe kukithi futhi siyakhuleka baba ukuthi lokhu kuzoba ngokuqonda kucacile nathi sonke kulokukusa.
If we should profess this
morning, uma besingafanele sizisho kulokhu kusa ukuthi Shakespeare wayephila kithi siyazi besingenze imisebenzi yakhe siqamba izinkondlo uma imisebenzi noma impilo njalo kaBeethoven ibiphila kithi besizoba kuBeethoven besiyoqamba amaculo. Kodwa uma sivuma ukuthi ukuphila kukaJesu Kristu kukithi ukuphila okuphakade khona ke ukuphila qobo lwakho uyofakaza ukuthi siyini futhi njengoba umfowethu ekhulume ngokuthela isithelo siyazi ukuphila kukaKristu kithi kuyothela ubufakazi obubonakalayo ukuthi ulapho. Ngakho siyakhuleka ukuthi uzosipha leso sihlakalo kulowo ngamunye wethu kulokhu kusa njengoba silinda ukuvula izwi lakho singeke salivula singalipheqa ikhazi futhi sifunde kodwa ngumoya ongcwele kuphela ongathatha izwi futhi ulehlukanisele izinhliziyo zethu njengoba silidinga futhi sizokudumisa ngokuzithoba ngokuba sikucele egameni likaJesu indodana yakhe ethandekayo. Amen. Ngithanda kuba nina ni uma ninamabhayibheli enu futhi izikhathi eziningi abantu bathanda ukwethamela inkonzo bese ke belalela ukuthi umfundisi ufundani ngoba impeleni izwi likaNkulunkulu liyiqiniso alikho elinye iqiniso elingathatha indawo yalo lonke liqiniso izwi linguNkulunkulu linguNkulunkulu esimweni sencwadi iletha. uNkulunkulu uzobahlulela yizo kolunye usuku ngoJesu Kristu. Siyakwazi lokho, akelehlulele ngebandla uma bekungaba yilo. IRoma Katolika lathi belehlulela ngebandla lethu. Manje-ke kuthiwani ngeGriki Katolika na? IMethodist ithi alehlulele ngebandla lethu. Manje-ke kuthiwani ngeBaptist na? Ngakho niyabo kunomningi kakhulu mehluko, kuzofanele kube nomgomo othize. Futhi uma uJesu Kristu eyize, khona-ke uyolehlulela ngezwi. Ngakho noma ngabe yini uNkulunkulu ayishilo ezwini lakhe, yilokho esiphila ngakho. Akusikho sodwa umuntu ayakuphila ngazo, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Asiphenye kuMarko ngcwele isahluko seshumi, sifunde ingxenye nje yombhalo. Futhi nisaphenya, ngithanda ukunimemela ehholo, kodwa ngibone into ebonakala idabikisa izolo kusihlwa. Ngisho nangenkathi ngehle etekisini noma ngiphuma etekisini njalo ukuba ngiye epulpiti, bekunamakhulu ngempela ehamba ngezinyawo ehle kumgwaqo, amaningi awekhala ngoba axoshiwe ehholo. Bekungekho ndawo, siyaxolisa ukuthi asikwazanga ukuthola ndawo ebanzi ngokuthi xaxa, kodwa siyethemba ngolunye usuku uma sonke singeza ukuba sibone. Uma singakwenzi, sizonibona njengaphesheya komngcele ngakwelinye icala nje. Manje eleshumi lesikhombisa lesahluko seshumi, siqale ngeleshumi nesikhombisa ukwendikimba nje ncane ukwenza ukudonza kuyo isiphetho sengingidi esethemba ukuthi uNkulunkulu uzosipha. Ekuphumeni kwakhe ubuye endleleni, umuntu wagijimela kuye, waguqa ngamadolo phansi kuye, embuza wathi, "Fundisi omuhle, ngiyakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila kuphakade na?" UJesu wathi kuye, "Ngibizelani ngokuthi ngimuhle na? Akho omuhle munye kuphela, kuphela okungukuthi uNkulunkulu. Uyayazi imiyelelo ukuthi ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga, ungamamuki umuntu utho, yazisa uyihlo nonyoko."
And he answered and said unto him, "Master, all these have I observed from my youth."
Kepha waphendula wathi kuye, "Mfundisi, konke lokhu ngikugcinile kwasebusheni bami." UJesu wayesembheka esemthanda, wathi kuye, "Usilalelwe yinto yinye, hamba uthengise ngakho konke onakho, uphe abampofu, khona uzakuba namagugu ezulwini, uze uthabathe isiphambano ungilandela." Kepha wanyukumala ngalelizwi, wamuka edabukile ngokuba wayenengcebo enkulu.
I want you to notice this young man.
Ngifuna niqaphele le nsizwa ukuthi yengesuye umphiki uNkulunkulu, yayifanele ukuba yikholwa, yayiyilunga lebandla. Futhi ngithanda kukhuluma kulokhu kuso kwemizuzu embalwa elandelayo. Angazi nje ukuthi lokhu kwabelwe isikhathi eside kangakanani, kodwa ngithanda kukhuluma kini ngemibhalo embalwa engiyibhale phansi lapha phezu kwendaba ethi ukutshala izimali.
Believe that any businessman ought to be interested in some.
Ngingakholwa ukuthi noma yimuphi usomabhizinisi ubefanele akhathalele ukutshala imali okuthize okuhle. Futhi siyaxoxa, ngiyahlawumbisela kusomabhizinisi baleli elikhulu, idolobha elidumile eNew York. Futhi noma yimuphi umuntu ongenza ukutshala imali, lokho kungamsiza, ufanele ukukhathalela. Manje sinazo zonke izinhlobo zokutshala izimali, kodwa ukutshala imali engibuza ngakho lokhu kuza ungahle ukuba wenze kuningi okuhle, kodwa lokhu ngokuhle kwedlula konke obungakwenza. Mina njengoba nje ngisanda kucaphuna, ngingumsebenzeli wokuphila okuphakade. Akusile ibhizinisi elihle kugembula uthathe amashansi. Mfowethu lapha ubekhuluma nje emizuzwaneni embalwa edlule ngokuthi ubeya ezindaweni futhi egembula. Lokho ngukuthatha ishansi. Usomabhizinisi okahle ocabanga ngokuzwakalayo akayi kukwenza lokho, akafanele akwenze empeleni. Kungukugembula, ubungaba ngongenamali kanye ngento enjengaleyo. Bese kuthi-ke usomabhizinisi ozwakala kahle, noma usomabhizinisi ocabanga ngokuzwakalayo ubengasoza tshala imali kokunye kuceba ngelanga, ifemu yejize engagxilile ukutshala imali. Yena ubengasoza kwenza lokho. Osomabhizinisi besilisa abakahle, abacabange ngokuzwakalayo, njengoba ngikholwa ukuthi niyibo nabesifazane. Loku ukucaba gelanga lake ngaba nomngane owaye nokongela impilo yakhe ebhange ekhipha inzalo encane nomunye ufika nendlela enqambelayo. Yazi siyeza namhlanje ngabaningi kakhulu anqamulele into izwe ligcwele khona izikhangiso nethelevishini umsakazo amaphephandaba futhi uma abantu basemelika bethatheka intweni enjengaleyo. Lapho kuze kudala ngangilalele isikhangiso sowewe wesifazane noma ekhuluma emsakazweni ngangisemotweni yami ngiye ndawo ndawo base bethi sebenzisa lezi zimpuphu zokugeza izitsha zohlobo oluthile awudingi ngisho nokuthi uze ugeze izitsha uvele nje uzifake lapho bese uthela imbitshana bese uyishukusha phansi phezulu futhi akugezwa akuyakazwa akwesulwa akwenze lutho futhi kwakungenye yezinto ezinkulu kunazo zonke isayense eyake yasinika zona. Futhi ngemuva ngqo ngale kwezohwebo ezilandelayo okungukuthi ungazisebenzisi lezi zinhlanzi ezintsha. Buka izandla zikamama ukuthi zithi kanjani zishisa izandla zakho. Yiba nezandla ezinhle njengomama futhi ungazisebenzisi isihlanzi esisha. Futhi kwenzeka ukuba ngakhe eJeffersonville ngaleso sikhathi lapho imboni enkulu iColgate phambili iphithi ikhona nenkampani efanayo yayenza yomibili imikhiqizo niyabo iqinga futhi kuningi kakhulu okwalo ezweni namhlanje. Futhi ngikusho lokhu ngenhlonipho yokuzithoba nezinhlonipho futhi ngithemba ukuthi akuzokali kungukujuka kungcwele kodwa leyo nto efanayo ingene eminyakazweni ebandla. UNkulunkulu akanazindlela ezinqamulelayo ugoka intengo nje uyeza futhi uthathe indlela uNkulunkulu asihlinzekela yona. Ukucebakelanga utshala imali kukho futhi into yokuqala yazi lo mfo walisekelwa yiyo yonke into ayinayo kuyibhizinisi elingazwakali ukwenza noma yini njengaleyo ukukhombisa ubuhlakani obuhle noma kucabanga ngebhizinisi okuhle ebhizinisini elithize elingakhonjiwe. Bese kuthi-ke akusilo ibhizinisi elihle ukugcina lokho onakho ephaketheni lakho ngoba kungcono ukusebenzise. Ngiyakhumbula inkosi yethu ikhuluma ngamathalente na ngeke ngibe nesikhathi ukuhlaziya konke lokhu kodwa ngithemba ukuthi ngiyakuqonda engikhuluma ngakho. Nginikeza umfanekiso lapho ukwenza iphuzu engifisa kulenza kini. Manje sitshela ukuthi uma ugcine imali yakho ephaketheni lakho amasela angayithatha futhi azifuni ukwenza lokho ngoba leyo akusiyo inqubo mgomo enhle. Ukugcina imali yakho ephaketheni lakho ungayilahla futhi ungenza omunye ubengayithatha kuwe. Futhi ungayifaki kokubunye kutshala imali okungubuwula kodwa itshala efemile ethize enhle ethembekile efakazele futhi yakhonjisiswa ukuthi izokhokhela. Manje yilokho-ke ninabantu enikucabangayo nina bosomabhizinisi besilisa nabesifazane. Uma engakhokheli khona-ke uyayesaba kodwa uma ifakazelwe ukuthi yakhokhela futhi ithembekile khona-ke tshala imali yakho lapho ungafaka konke nakho kuyo ngoba ifakazelwe yafakazisiswa ukuthi yakhokhela. Lo mbuzi osemncane noma osomabhizinisi osemncane ngizombiza. Lo osomabhizinisi osemncane wedolobha wayenethuba lokutshala imali kwenye yezinto ezikhombekayo ezinkulu kunazo zonke ezweni. Wayenethuba lokuthatha ipolisi yomshwalense njengoba besingawubiza ngokuthi wokuphila kuphakade kodwa wayengayikhathalela ipolisi yomshwalense njalo ngoba intengo yawo yayibonakala isusana ezintweni ayefuna kuzenza nanto iphuzo. Manje insizwa yayazi ukuthi kwakukhona into ethize eyayisilalelwe yiyo nakuba siqondisisa ukuthi ifanele ukuthi yayino nobaba omuhle umama omuhle nokuba nolwazi ngebandla ukuthi yayisonda ngoba uJesu wayibuza yina niyalelo yazisa uyihla nanyoko ungabulali ungabhingi nakho konke lokhu kuziphatha kahle ibandla elikufundisayo kodwa nakho uJesu wayitshela usasilalelwe yinto yinye.
join your church.
Yeah, inga imbuzanga uJesu ngingenzani ukuba ngijoyine ibandla lakho na yini leyo ngingayenza ukuze ngibe yilunge na kodwa yathi ngingenzani ukuba ngibe nokuphila kuphakade na noko ngokuba yilunge lomzimba wezenkolo noko insizwa yayise ngokwenele ukwazi ukuthi yayisilalelwe ukuphila kuphakade.
And there's only one form of eternal life.
And as you are born, Kulijama Kristu, futhi ngihamba izwe ngithola leso sifiso sifanayo ezinhliziyweni zabantu abaningi kakhulu namhlanje. Njengoba umkami wayevamise ukuthi ufuna ukudla ikhekhe lakho futhi uligcine futhi ungeke wakwenza lokho. Ngeke wabambelela othandweni lezwe nakuNkulunkulu ngesikhathi esifanayo ngokuba ngemthanda uNkulunkulu nomamona ukuchaza ukuthi izwe futhi uma nithanda izwe noma izinto zezwe uthande lokho baba lukho kini. Kodwa abantu abaningi kakhulu bathanda ukuthi ngisonde kwelithize kodwa lokho akusiyo umbuzo leyo akusiyo ipolisa mshwalense engikhuluma ngayo kulokhu kuza ngokuphila kuphakade ukuphila kungune phakade. Futhi noma yini phakade ayizange iqale ngakho ingephele okuphakade akuqali neze futhi ke indlela kuphela ongaba phakade ngayo ngokwemukela ukuphila kuphakade futhi yinye kuphela into ephakade lalowo nguNkulunkulu. Hayi ngokujoyina ibandla noma isivumo kholo noma ukuphendula ikhasi elisha ngonyaka omusha kumbe noma ngaba yini kodwa kungukwemukela uNkulunkulu umuntu kaNkulunkulu esimweni sikamoya ongcwele empilweni yakho futhi uba yingxenye kaNkulunkulu futhi nje njengoba ephakade enjalo ngoba uyingxenye yakhe.
Everything has a beginning, has an end. The world began, it ends. Heaven begins, it ends.
Yonke into enokuqala nokuphela izwe laqala liyaphela izulu liyaqala liyaphela uJesu wathi kodlula amazulu nomhlaba kepha amazwi ami awasoze ngoba uyizwe uyizwe nalokho kuphakade nalelozwi elikuwe liveza ukuphila kukaKristu. Uma bengingakhipha ukuphila sihlahleni sabampentshisi bese ngikufaka kwigwanandoda besingeke sisathela amapentshisi besingaba namagwanandoda kuso ngoba ukuphila sihlahleni bekungaveza esiyikho. Ukuphila kukuwe kukhombisa ukuthi uyini. Ukuphila kwakho kufakazisa kakhulu kuwe kuze kuthi ubufakazi bakho bungezwakali. Bayakwazi ukuthi uyini ngempilo oyiphilayo nezinto ozenzayo. Uma kuphila kukaKristu kukuwe khona ke imisebenzi yokuphila kukaKristu yakuphila ngoba lokho ngokuphila kwakhe kuphila ngawe usesitsheni nje ukuba uqhube umsebenzi kaNkulunkulu. Into yokuthethenga obunjepho lensiza eyayenzayo ngenkathi yayingakhathalele kutsheleni imali obunjalo yayinomcebo omkhulu siyatshelwa kodwa umcebo wezwe uzobhupha. Kuthiwani ngesimo sensizwa namhlanje ngiyamangala ukuthi kuphi na yale ithuba eyayinalo noko yayinikholwa ngumKristu noma ikholwa besingasho njalo ukuqava kakhulu. Yayinikholwa yayihamba kukho konke ukukhanya umthetho owawunakho futhi mhlambe ilunga elethembekile lenhlangano enkulu eJesus kodwa noko yayazi ukuthi yayisilalelwe ukuphila kuphakade. Manje yayibona into ethize kuJesu eyayingazange ibone kwabanye amadoda yayibone abapriesti bayo yabona abantu bayo yayibone amadoda elungileyo kodwa kukhona into ethize ekhethekileyo ngoJesu Kristu. Babone ngisho nababhali namabutho elathunywayo nasethempelini ukumbopha bathi akukaze kukhulume umuntu kanje akakhulumanga kuphela njengompristu noma umuntu nje kodwa wayene uNkulunkulu wakwesekela akusho. Waye akazange abhale izincwadi esinayo noma yini uJesu ake ayibhale empilweni yakhe yinto kuphela esiyaziyo wabhala nganye esihlabathini ngenkathi inenekazi elincane lidume kabi lilethwa kuye khona ke wabuye wakwesula lokho.
Why didn't he write?
Akabhalanga ngani phansi? Wayeyizi. Wayengubufakazi obuphilayo ukuthi kukhona uNkulunkulu ophilayo. Khona impela ukuphila kwakhe okuphakathi kwakhe. Wathi, uma ngingenzi imisebenzi kaBaba wami, khona ningangikholwa. Nakuba ningenakungikholwa ngoba yena engumuntu, kholwani imisebenzi, silali imibhalo ngoba kuye nithi ninokuphila kuphakade, futhi yiyo ofakaza ngami, iyanitshela ukuthi ngingubani. Lolo kwakulolimi olucakile kwabaningi balabo befundisi basesontweni bangalolo zuku. Kubi kakhulu kubonakala kuphinda futhi, kodwa kungukuthi izwe lisalokhu lifana. Imimoya awushintshi, isuka kwelinye iqembu iye kwelinye, omunye umuntu iye komunye. Imimoya emibi nomoya olungileyo ovela kuNkulunkulu. Umangcelo lokufana njengoba nje wawunjalo ngenkathi wehla kabusha ngosuku lwePentecost, ngenkathi uNkulunkulu eku leyo nsika yomlilo enkulu wazehlukanisa yena uqobo phakathi kwabantu bakhe. Kodwa kulo Jesu yabona into ethize ukuthi akekho omunye umuntu owayenayo, yabona uNkulunkulu ehlala ezidalweni ezingumuntu. Bese kuthi-ke njengabacabangi abanobuhlakani kulokhu ukuza, uma lokho kuphila kufanayo kwakukuKristu kukini, kungavimbeleka kanjani ekuphileni into efanayo? Futhi kuyinto efanayo na kufanele kuyenze? Ngakho singahle sithole ukusetshenzwa ngokwamadlingozi, singahle sithole ukufundiswa kakhulu izincwadi ezinesivumokholo esithize noma into ethize ebesingacabanga ukuthi leyo bekuyiyo. Kodwa uma sifunda ayeyikho, ke yilokho ayikho namhlanje, lokho uNkulunkulu ayeyikho kuKristu umhlengi wenu ongumfo wenu, uyilokho kuwe njengomntwana ohlengiwe. UJesu wayibona le nsizwa futhi wayithanda. Manje kunento eyodwa esibonakala sisilele kaninginingi kuyo namhlanje, ngoba abantu ongazithandi kubonakala sengathi azifuni ukubathanda. Selokhu ngibe phakathi kwabantu befull gospel, naleyo yinto eyodwa engiyitholayo ngaze ngahlangana naleli qembu lebusinessman, ukuthi izinhlangano zenkolelo yamapentecostal zibonakala zizehlusa zona. Lokho kuzokaliza impilo kaJesu Kristu. Wabathanda bonke, futhi wamthanda nosomabhizinisi osemncane, nakuba wamala nokho wamthanda. Nensizwa yathola into ethile uJesu engayitholanga kwenye indawo, futhi yamenywa ukuba yemukele lokhu ayenakho. Kodwa intengo yayinkulu kakhulu, futhi nakuba yayibonile ukuthi ukutshala imali eyacelwa ukuba itshale kukho kwayibiza onke amagugu okwezwe, ngokuba uJesu wayitshela, hamba uthengise ngonakho. Don't misunderstand me. Ubumehluko kangakanani nje namhlanje emazingeni obuKristu nasemabandleni amahlelo kanjalo njalo kubo bonke, ukuthi kubonakala kungumehluko kangakanani namhlanje kule bandla lePentecostali lasekuqaleni. Namhlanje babonakala bezama ukuqosha ngokuthi inoxaxa lomakhatilek, futhi ngingowomoya, ngoba ngezimpahla ezingaka zezwe, futhi sikubona lokho kuziphakamise kakhulu. Ngishoda phakathi kwabazalwane bakithi, iPentecoste lasezinsukwini zasekuqaleni bathengisa kalokho ababenakho base bekwabela amampofu naphakathi kwabo. Umfosemncane kuke kudala eJamaica, lapho esasisemzileni womjaho ngangine full gospel businessman, ngapho ula ngento enjengaleyo ngobuke busuku embuthanweni wosomabhizinisi ababekade bebuthene bevela kuzo zonke iziqhingi jikelele, ezansi zonke iziqhingi jikelele. Nelo mculo semncane uza kimi wayesethi, Voti Branham, isitatimende sakho besinge sikhulu kakhulu kulobu busuku, phezu kwalokho okushilo ngamaPentecostali ethengisa lokho ayenakho. Ngakushumela ngabaxeki bePentecost futhi ngithi kulapho ababenelungelo lokuxeka leyo nto eyodwa. Ngathi mina bosomabhizinisi njalo ngixoxa ngokuthi ungaceba kanjani lawo madoda ayazi ukuthi kucetshwa kanjani. Asevele acebile, into elifuna ukuwathengisela yona nguJesu Kristu, into abangenayo. Ningeke newezele ivangeli ezweni, sifanele siwezele izwe ngapha. IHollywood ilubalubela izinto ezicwebezelayo. Intawu yenza into efanayo. IHollywood iyacobezela kodwa ivangeli liyakhazimula. Kunemehluko impela phakathi kokucobezela nokukhazimula. Sizama ukuba nezinto ezinkulu futhi zibe yinto ethize enkulu. Lokho akundlela yokuthola okwangaphandle. Yilani ukuphila futhi livumele uKristu aphile kini. Lokho kumenza lambe futhi omele ukuba njengawo. Yiba nobusawoti uzokonga. Indlela kuphela ongaba nobusawoti ngayo ngokuvumela ukuphila kukaKristu kube kuwe. Ngokuba uyilokho, usawoti kuphela uyolisa lapho uxhumana. Manje siyathola lensizwa yayazi ukuthi lo muntu wayengaphezulu kokuba ngumuntu ojwayelekile nje. Wayazi ukuthi ufanele ukuba nguNkulunkulu ngoba ukuphila kukaNkulunkulu wakubonisa ngaye futhi waqinisekisiswa yizwi ukuthi wayenguNkulunkulu. Manje ngifuna ukukhuluma nje umzuzwana kubazalwane bami abange befundisi futhi siyibandla lapha labo bobabili abefundisi nosomabhizinisi. Ngiyesaba nje kancane ukuthi inqubo yethu enkulu yamabandla ethu namhlanje isifike kuleyo ndawo efanayo.
For the Bible claims that we will come in the last days to the Laodicea church age, which is rich.
Ngokuba iphepheli liyasho ukuthi siyofika ngezinsuku zokugcina onyekeni ebandlela zeLaodikeya, okungukuthi licebile linempandla eningi eliswele lutho. Kanti awazi ukuthi ngowokuhawukelwa olusizi owokuhawukelwa ophuphuthekile, kanti kawazi nansi ingxenye edabukisayo, kawazi ophuphuthekisiwe. Kungani bengazange labo bafarisi izifundiso ezinkulu zamakolishi zimazi uJesu Kristu, kanti wayekhonjisisiwe ngeBhayibheli, kanti wayefakazela ukuthi wayengumprofethi uMose athi uyavuzwa na ibabekade bengenabo abaprofethi abakhulu eminyaka futhi lapha wama phakathi kwabo nalo iphele izwi likaNkulunkulu. Kodwa iBhayibheli lathi babe ngabafarisi abaphuphuthekile, neBhayibheli yasitshela ukuthi bafanele baphuphuthekile ke into embi kanje pho.
In the same Bible it said that they would be blinded, said the Laodicea church.
Ubapheli lifanayo lathi bayophuphuthekiswa, lathi umnyaka webandla waseLaodikeya uyophuphuthekiswa ube ngowokuhawukelwa olusizo pofu hambaze nophuphuthekile, kanti kawazi ngoba besingathela indoda emgwaqeni noma umuntu obekuleso simo bekungaba yinto embi kabi ukuba ubungaya kuye manje bese ukhuluma kuye wesilisa noma yena wesifazane. Futhi uma ubuke ukugqoka kwabanye besifazane bakithi besimodeli, uyothela ukuthi bathi nje ababe yingaleyo ndlela kokwemvelo. Kodwa uma uya kubo futhi batshele ukuthi banephutha, futhi ukuba bebengalalela baqonde ukuthi bahambaze, bebezama ukuzisiza kodwa bahambaze, kepha bazi. Manje kulolu suku uNkulunkulu uthumele emuva uMoya Ongcwele, kungukuthi uma uJesu Kristu ekuyelezela lomhlaba phakade khona-ke usengumesiya ofanayo. Nokuphila kukaKristu kusebandleni lakhe kuqinisekise izwi lakhe. Wekanjalo-ke uNkulunkulu emhlabeni ezimweni sikaJesu Kristu eyizwi ukwenza izwi liphile, noMoya Ongcwele unjalo namhlanje enyameni wenze izwi likaNkulunkulu liphile kuzo zonke izithembiso nazo zonke izimanga, nayo yonke into ayethembisa ilapho. Namabandla alinikezwe ithuba ukwemukela le pholisi yomshwalense wokuphila ophakade, kodwa yenza iphutha elingubuthi edenge lenziwa ngumbuzi oyisicebi esesisincane. Akazukele emikhandlwini ezihlanganisa ndawonye, wonke eza phansi kwesimo senhloko yobufundisi ebikezelwe iBhayibheli. Siyakubona lokho ezinqubweni zezinhlangano zakithi, futhi ziseRoma kanjalo njalo manje. Manje azinamazembe kwalola nakuncenga nje sikhuluma iqiniso kulotshwe ngaleyo ndlela uNkulunkulu njalo uqinisekisa iqiniso lakhe libandla kulolo hlobo lwesimo linikelwa ukuba lithathe ipolisi yomshwalense futhi phezu kwezisekelo ezifanayo abaningi benu bosomabhizinisi lapho kuyokubusa nikulawa amabandla angisho ukuthi iyekeni qaba umnumzane yana lapho futhi ube ukukhanya kodwa phathe ukukhanya niyabo kubulani izisekelo ezifanayo lo mbusi oyisicebi esisesincane walenqaba ithuba izisekelo ezifanayo ngokuthi ibandla lenqaba ithuba namhlanje lokuphila kuphakade ngoba ibandla qobo lwalo belingone ifa lawo loyise amasiko amakhulu obaba bawamelayo bese kuthi-ke uma umoya ongcwele wehlela kwenye incubo enkulu yomfundisi nganini ngiyesaba ukuthi izikhulu bezingehambisane yini nayo belingaxoshwa kuleyo nhlangano yaba futhi kunzima ukuthi bakwenze ubengeke esaba ngudokotela ufata ocebileyo noma ngabe kwakuyini ubeyoba ngumuntu otshwelekile nje phakathi kwethu kubantu abakhulu ebukristwini lelo yizwe lenze lokho sonke singusayizi ofanayo amadodana namadodakazi kankulunkulu futhi akukho ukuthi ngingcwele kunawe singabantwana bakankulunkulu ngomusa kankulunkulu ngafunda ephepheleni ukuthi uNkulunkulu watshela uJohane esiqhingini sasePatmos ukuthi imisebenzi yamaNikolawo wayeyizonda nikawo ukunqoba abantu nje nokufaka bonke ubungcwele kwamanye amajoda athize ubungcwele buya kubo bonke umoya ongcwele wehlela phezu kwalo lonke iqembu akekho umuntu engcwele empeleni ngunkulunkulu ongcwele asisho ukuthi ibandla lingcwele abantu abangcwele ngunkulunkulu ongcwele asingcwele kodwa yena ungcwele hayi umfundisi ongcwele ngumoya ongcwele ukhonzisa ngomfundisi akusiyo amadoda angcwele asingcwele namunye wethu kodwa bona kubonakala sengathi izikhathi eziningi kakhulu benqaba ithuba elifanayo Zambulelo sathathu sifunda lokho ukuthi ibandla laseLaodikeya sithathwa isithombe esinye sezithombe ezidabukisa kakhulu kwedlula zonke zeBhayibheli isambulo sesithathu ibandleli laseLaodikeya Oh, amanye amabandla buya onyakeni wamaluthela neminyaka yebandla izikhombisa ngalinye akuzange kusho ngoJesu esebandleni osebandleni kodwa eLaodikeya wayengaphandle ngqongqothe zama ukubuya ngene into embi kanje kucabanga ukuthi intotana kankulunkulu ngqongqothe ebandleni layo nkomo izama ukubuya ngene kodwa imicebo yelelizwe uphuphuthekisa amehlo abo hhayi abacebile kuphela ngemali kodwa bacebe ngokuthandwa kwabantu bacebe ngezinto zezwe iminako yokuphila senize nagudlana ngamahlombe namatshota ayizihlakaniphi isingenile futhi yasusa lelo hlamvu lelo pharele lenani likhulu kodwa uNkulunkulu wamisela ngaphambili abantu ukuba babe lapho ukhona ozoba lapho kodwa bayele nqaba akusibo bonke abayele nqaba abanye babo bayele imukela manje bamkhiba uthandweni lwabo uthando lwabo lwezi lakhe baxoshe izivumokholo futhi bazithathele izivumokholo noma yini oyithathayo esikhundleni sento ethize isibonelo nje woushade nosifazane othandekayo wakuthanda nawe wamthanda washo yebo kwesikhashana uthatha umunye wesifazane noma uthatha enye indoda ufanele unqaba uthando lwakho lokuqala futhi yileyo ndlela kuphela esingazithathela ngayo isivumokholo yingenkathi senqaba uthando lwethu lokuqala izwi ngeke wakholwa ukweduka uze kuqala weqe iqiniso kodwa sesifike endaweni sesize sixhawulane bese sibafake ebandleni basabhema baphuze babe nabaphathi bengikhuluma izolo ebusuku ngehla ngezitebhisi ezizihambelayo bekunenenekazi ezitebhisini ezizihambelayo likhuluma ngokuthi beliye epathini yebandla lathi isendlini engaphansi yesonto sizodlala umdlalo wokuwaka futhi bebenamakewu abebezophisana ngawo nalokhu bekuzosiza ukukhokhela umelusi nezimishini Ngiyabona ithi tjatjela idethize lolo kusilo uhlelo lukaNkulunkulu sekuze kufike endaweni angeke ngashumayela ivangeli sekuze kube ukuzitika izintweni ezinjengalokho ngingavala iBhayibheli bese ngiye ekhaya kubikabi kodwa sinakho ngani la ngoba lenqabe ipolisi elisholetho ukuphila kuphakade yilokho kwenza lokhu balahle uthando lwabo Ngangena endaweni encane ekameleni elingumhubho ohlanganisa amanye amakamelo lasehotele kusuku bakuthange futhi ngangizoba nesamishi ngase ngithi enenekazini nginike isemishi nengilazi yompobe futhi anginesiqiniseko ukuthi lokhu ngabe ngikusho ngokuyikho yini noma cha kodwa inenekazi elincane lalibukeka sengathi lalikade lidlekile nakho konke lokho kuluhlaza sibhakabhaka phansi kwamehlo nezinto futhi cishe lifake izingubo ezenele wawungafaka ibhokisi lesidambisi izinhlungu lathi ufuna ukoloko didiyelo ngombile nokolo emaqweni na ngathi angizwa Lati, ukoloko didiyelo ngombila nekolo kuphi? Lati, ngithe umpobe, uniyabo? Lati, awu, ufuna ukubuzani? Lati umpobe. Lati, awu, sinezibuzo ezinhle ezichutshiwe lapha. Lati, nenekazi, ngikumfundisi evangeli. Lati, yabakithi, ngikatolika. Lase lithi abapristi bakithi, bangene futhi baphuze. Lati, mina ngisuye umpristi oyikatolika, ngikumfundisi evangeli. Lati, ungebe nesiphuzo esixhumile na. Lati, ungawuxhumile lutho, nginike nje umpobo ongena lutho. Ya, futhi lalingazi.
Religion. Just the same as the world.
Kodwa nako lapho khona uyabo? Nako lapho khona. Inkolo iyafana njengezwe nje. Inkolo isho isembozo. Uma ungambozwe yizwe uyokwenzisa kwezwe. Kodwa uma umbozwe ngekazi likaJesu Kristu uxhumene naye awusazikhathaleli lezo zinto.
You see nothing but the blood.
Awuboni lutho kodwa ikazi noNkulunkulu uvume ikazi kuphela. Nca ngibone ikazi ngodlula kini. Amen. Siyabonga kuNkulunkulu ngalezi zinto. Manje sikhuluma ngale police yalomshwayelense wokuphila kuphakade futhi ezigadini eziningi ngiphakathi kwalabo bantu bePentecostal bangashumayela ngokukhulu nje kusheshisa futhi nginenza kakhulu ngiyimbuka kwasekuqaleni nje umningizimu ngifanele nje ngithathe izikhathi sami Njengaphandle lapha emgwaqeni bacishe bangigayisa impela futhi ngibuyele khoneni futhi ngilinde sixhuku zonke sizo sidlule bese ke kubukeka sengathi akugcini lapha ngakho ngithi kunenza bafanele bangibekezelele kancanyana
Ake sicabange
ngabangi babanikazi bale police yomshwalense ake sitshale imali kuloko sihlole njalo kuloko ukuza abanye abantu othathele police yomshwalense ngaphambili ukuze sibone ukuthi police yomshwalense iyethembekile noma cha ngikhuluma ngezi likaNkulunkulu obungukristu enyameni omunye ophathele police yomshwalense sizoqala emuva bese ngokusheshsha sedlulele kubanikazi bambalwa Hawu lendoda ke sisikade yanikelwa le police yomshwalense yengumlimi nenkosi uNkulunkulu yahlangana nayo ngezwi layo wayesethi kuzoba nozomxolo ozobhubhisa umhlaba wonke uzoziphatha ngokuxakile impela manje uma ufuna kwemukela le police yomshwalense kodwa izosindisa impilo yakho Ngifuna wakhe umkhumbi kwakungunowa futhi nakuba lonke izwe lezenkolo ngalolo suku lacabanga ukuthi indoda indala yayihlangi futhi ngempela akuhlangananga nohlelo lwesayense yosuku. Ngoba uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa izwe linjengalelo kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu ngenkathi ipolisi yomshwalense inamagama amaningi kakhulu abhalwe kuyo futhi uphezulu lapho ehlenga kulokhu kuza bonke labo abazoba negama labo kuleyo ncwadi Manje emva kwesikhashana igama lokugcina liyaqhubeka nalokho lokho kuzoqeda ngenani manje bazalani bami ningalindi emva kwesikhashana ungahle kube sekulethi kakhulu uzani manje nisenethuba nisanikwa lona Sicela ukuthi uNowa wenza lokhu ukutshala imali. Wayengumlimi othandwa kakhulu ngabantu futhi mhlawumbe wayazi abantu abaningi futhi wayenezinto ezinkulu. Kodwa wathengisa mhlawumbe iplazi lakhe ukuba athole impahla ukuba aqhubeke akhe umkhumbi. Abantu bamhleka uSathane wabangela lokho. Angathi ukuba wayebiza ngomgingqiko ongcwele njengoba omunye ebekile kulokhu kuza. Ubanga umgingqiko ongcwele kwiphansi lendlu ngenkathi ethola futhi esayine igama lakhe egazini lenkosi uJesu ukuthi wayefuna ukubamba le police yomshwayelense.
Futhi yena
Noah wenza into efanayo futhi wasusa lokho ayenakho wayesakho mkhumbi. Wahlekwa wavivinywa nguSathane kodwa sitshela ukuthi ipolisi yakhe yomshwalense yamkhokhele ekusindiseni impilo yakhe. Hayi impilo yakhe kuphela kodwa indlu yakhe. Futhi ngikholwa ukuthi lokho kuyiqiniso akusuke kuphela mhlawumbe inkosikazi wesifazane ongusomabhizinisi wesilisa somabhizinisi. Wena uthi lokho kuhlangene ngani nomndeni wami na? Kwako kwabuzwa uPawulu noSila utshele waseFiliphu wathi ngingenzani ukuze ngibe nokuphila okuphakade? Wathi kholwa inkosi uJesu Kristu nawe nendlu yakho. Ngani na uma yena ngempela hayi ezenzise kodwa ekhona uJesu wathi lezi zibonakaliso kumakho weshumi elithupha ziyakulandela hayi ukuthi mhlawumbe ziyakubalandela labo abakholwayo. Futhi uma unakukholwa kwanele kwensindiso yakho qobo ungawubiza futhi umndeni wakho ngokukholwa. Uma unelelo hlobo lokukholwa ukukholwa kwakho kungasiza umndeni wakho wena nendlu yakho. Futhi umndeni kaNowa ubone ukuthi ubaba indoda elungileyo wayekanda amadodana akhe nomalokazana bakhe kanjalo njalo bayafika bayakha naye bethwala ihlazo lezi njalo ufanele ukwenze lokho. Mbuzi kaNkulunkulu awufiki ngaphandle kwezivivinyo. Abantu bayafuzula kuwo bangene embusweni kaNkulunkulu hayi ukubukela manje kodwa wakhokhela ekusindiseni impilo yakhe. Besingahlala amahora kuNowa kodwa siye komunye ogama linguDaniel engumprofethi. Ithuba liba ngumprofethi kaNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu liza kuphela kumprofethi.
No other way. It always comes to a prophet.
Ayikho enye indlela njalo lizo kumprofeti mzuzwane nje. Amen. Ayibonge inkosi. Siyaqonda mhlawumbe kulabo abangeqonde kwezomabhizinisi ngingesho lutho olugxekayo ngalokho. Yabo kufanele kube yinto esemqoka ukuba umoya ongcwele ungenele phezu komlayezo ukwenza into enjalo unikeze isixwayiso. Manje siyakholela ezilimini ezingaziwa njengesiphiwo. Ngangivamise ukucabanga ukuthi ngakungalungile ngenkathi nje kuqala ngifika phakathi kwabantu. Ngacabanga ukuthi mhlawumbe labo bantu bekhuluma ngezilimi mhlawumbe akungukuzifakela lokho nje. Kodwa ngangingasho lutho ngoba khumbulani singahlambalaza umoya ongcwele lokho ngokuthi sikhulume ngento engafanele. Ngakho ngiyethole ngenkathi ngiye e-Afrika futhi ngahamba umhlaba wonke. Awukho umsindo ongenakubaluleka kuwo. Konke ukukukuza kuncane nomnyakazo kunencazelo yohlobo luthize. Manje ke nje siqhubeka nokuthula umoya ongcwele uzo uphendule ngokukhuluma izwi lawo futhi ingane sesizathu mhlambe ungenele emlayezweni ukuba uthi njengoba ngikuqondile ngithemba ukuthi ngikuqondile ukuthi izwani amazwi enkosi nokuthi lihloniphe amazwi enkosi manje khumbulane nje lowo bekungesimi lowo bekungamatoda amatoda anesiphiwo enokukhuluma ngezinye izilimi namatoda aqobolo wawo abengekwenze lokho ngicabangi ngenkathi umlayezo oqhubeka abengekukhulume uma bekungesiyo into ethize umoya ongcwele obuyifinyelelisa ngokuphuthumayo mhlawumbe emphefumulweni owodwa lapha angazi niyabo angazi lutho ngalokho lokho kukuNkulunkulu niyabo kodwa sifuna njalo ukuhlonipha ngokunikeza inhlonipho yokuzithoba noma yini uNkulunkulu ayoyenza manje ngibuyela emcabangweni ngabanikazi bepolisi yomshwalense ngayo impela ipolisi yomshwalense lamadoda agcwaliswe ngayo futhi ukwenza le misebenzi manje ukungenisa emaphakathi nomlayezo into ethize yokujovelwa lapho bese uthi lona ngumoya ongcwele ngamanye amazwi ukhuluma kini uDaniel bekunguye besikhuluma ku waye ngumnikazi wepolisi yomshwalense waye indoda egcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu ngoba izwi lalikuDaniel uDaniel wayengumprofeti Ipapele lathi kumaHebheru isahluko sokuqala ethi zikhathi zasendulo uNkulunkulu ngezindlela ezihlukene izindawo eziningi wakhuluma kobaba ngabaprofeti manje umprofeti yigama elimbaxambili elisho umambuli wombhalo nombikezeli wezinto ezayo ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu akawuguqula umlayezo wakhe minyaka yonke uNkulunkulu njalo ubesebenzisa hayi inhlangano naqembu noma inqubo kodwa indoda futhi uNkulunkulu ongaguqulekiyo wenza indlela yodwa ethi ibineseyitheni ukuthi abantu bafanele basindiswe lokho kungekazi singaba nezinqubo zemfundo nezinqubo zamahlelo kodwa uNkulunkulu uyakwenqaba kuhlala kuyikazi ileyo ndlela kuphela uNkulunkulu usebenzisa umuntu ngamunye amadoda amabili awasawazi abone into ngokufanayo ngakho uNkulunkulu angathola umuntu oyedwa kuphela esandleni sakhe bese ke kusukela lapho njengoMose nangoDaniel nangabaprofethi abehlukene futhi lalelani wena uthi awu uthi wanike ngomoya ongcwele na umoya ongcwele awukuguquli bukani yizwi lenkosi lize kumprofeti uJohane wayengumprofeti wehora wayemi emanzini ememezela ukuthi uMesiya wayesevele phakathi kwabo ndawo ndawo wayezokwazi ngesibonakaliso futhi ngathi uMesiya eyizwi ungene emanzini kumprofeti izwi lize kumprofeti uJesu wathi ngalezi zinsuku wathi yena okuyi sabizwane somuntu yena umoya ongcwele nxa esefike phezu kwenu efika kini iyonibonisa lezi zinto enginifundise zona futhi anibonise izinto ezizayo uhlala kuyinto efanayo umoya ongcwele ungumprofeti phakathi kwethu namhlanje umoya ongcwele ungumprofeti uDaniel wayengumprofeti amazwi kaNkulunkulu iBhayibheli latshalwa kuDaniel kubonakalisa kubantu ukuthi uNkulunkulu wayesalokhu ephila noDaniel wazimisela enhlizweni yakhe ukuthi akayikukungcolisa ukutshala izimali kwakhe kuba ibandla kuphela belingenza lokho ukuba ibandla kuphela belingazimisela enhliziyweni yakho ukuthi awuzukukungcolisa kutshala izimali kwakho nanoma yikubi ukubophana nezinto ekungenisa enqubweni ezokususa kuye uDaniel wazimisela enhliziyweni yakhe futhi kwenzani na kwasindisa impilo yakhe ezingonyameni abantwana bamaHebheru benza kutshala imali kuNkulunkulu ukuthi abayibuyephule miya lelo yakhe kulendaba uma benze umfanekiso womfo wabo ongcwele uDaniel ukuthi ngikwala ukuthi umfanekiso wawungokaDaniel ngoba wayenguNkulunkulu kaBelteshazzar futhi sithola ukuthi wenza umfanekiso kulendoda engcwele kulendaba ukuthi indoda yayingcwele kanjani babengeza ukukothama kunoma iziphi isimo somfanekiso kulendaba ukuthi umfanekiso uyini izwe labazizwe lakishela phakathi ngokugodza umfanekiso ongcwele ivuma ngendlela efanayo futhi niyayibona inqubo ikwenza namhlanje ngakho abantwana bamaHebheru babengenakukhothamela noma yimuphi umfanekiso futhi nethola ukuthi ukutshala imali kwabo kwakhokhela ngokusindisa impilo yabo Manje mizuzona mbalwa nje sithola umunye umfokama ungusomabhizinisi wezohwebo usomabhizinisi wayenomsebenzi wezohwebo wayengumdobi wayebiza ngoSimon nomfowabo kwakungu-Andreya uyise wayebiza ngoJonas qabo ngexolisa yebo kwakunguye ngikhole ukuthi lokho kunjalo futhi ngakho sitshela ukuthi lomfowabo womdobi wayekade ethamele imvuselele yamabhaptisti uJohane obhaptizayo futhi wayekade ene lo obhaptizayo wathi anginakho kodwa kuyeza bekungaba yinto enhle ukuba inhlangano yakithi nami ngiyibhaptisti okwesikhashana ngenze into efanayo ya kuyeza uma kuyofanele kuvele ngaphezulu yisithembiso futhi ngalolu suku lobhaptisti noma obhaptizayo wamemezela nakho phakathi kwenu ngo bamthokozisa kakhulu u-Andreya waze wahamba futhi walanda umfowabo umdobi wayematasatasa kakhulu ebhizinisini lakhe kwaze kwathi ngokunye kusa ngahle ukuba wethamela ukudla kwasekuseni angazi ukuthi wethamela yini kwakusezansi ngasogwini futhi ngenkathi enza wenyukele ebukhoneni besikhulumi nesikhulumi sathi igama lakho ukusimboni futhi unguyize uJonas yihlo ngokukhulu kushesha lelo lunga le-Sanhedrin lelo lunga lomzimba omkhulu wabefundisi elayifunde ibhayibheli lalo futhi lazi ukuthi yona impela indoda uMosa ababekade bemlandela wayebatshelile ukuthi xa uMesiya efika uyoba ngumprofethi walalela kwakuzoshiwo yize kungakhathaleki ukuthi inqubo yabefundisi yayiyini ayengowayo besingeke yini thina namhlanje silalele indoda efanayo uJesu Kristu owazitshela okuyokwenzeka lapha ngezinsuku zokugcina na futhi lapha efika kule ndoda futhi yamtshela ukuthi wengubani hhayi yena kuphela kodwa uyise omdala obesabayo uNkulunkulu owayesashona ngokushesha watshala imali kule pholisi yomshwalense ukuphila kuphakade futhi ubanga umbhishobhi yeRoma ebandleni uNathaneyeli emva kule ndoda lapho ogama linguFilipu wayekubonile lokho futhi kwamthokozisa kakhulu wazi ukuthi lowo kwakungumesiya ngoba wayengumprofethi profeti babekade benazo zonke izihlobo zabaprofeti kodwa wamngesile umhlobo oluyile lomprofeti ngenkathi bebona lomprofeti efika ekhonjwe ngokugcwele yizwi ilandele ibandla lingumprofeti ngayo namhlanje belifanele likhonjwe ngokugcwele yizwi likaNkulunkulu ngokungumprofeti futhi uma sizihlela thina uqobo futhi sithola abaqembu futhi sehlukane nomunye nomunye ngokubonakalayo bengenakho ukukholwa sizolithatha kanjani izwi yabo ngeke sakwenza buyelani ezwini lokhu ngokuphila kuphakade amazwi ami angokuphila manje qabelani ukuthi kwenzekani sithola uFilipu ema nokushisekela kukhulu waze wagijima ezungenza intaba uma uzokala khona noma nini laphaya cishe kungamamayela ayishumi nanhlanu mhlambe ubuya ngosuku olulandelayo eletha indoda uNathaneyeli owayefumene umngani wakhe ababekade benokutadishwa kwebhayibheli ndawonye futhi wayephansi komnqumo ekhuleka ngoba wayekade enesixhobo semithi futhi ngokushesha akazange esaba nesikhathi manje sokudlala wayekumikazi futhi wepholisi yomshwalense futhi wayefuna ukukhombisa abanye uma uthola le pholisi yomshwalense kukhona ukuthize ngayo uma uba ngumthengisi ngokukhulu kushesha futhi akazange alinde noma akhulume ngokuthi isixhobo sakhe semithi sasihamba kanjani wathi woza ubone simvumele uJesu indodana kaJosefa uJesu waseNazaretha ngokushesha lo meperu womuqina wasemagcekeni amakhulu eSanhedrin wasesinagogeni wathi manje kungase kuvele kuhle eNazaretha na yabona nje ukuthi uNkulunkulu uyithobisa kanjani indoda awathobisa na uma esezithole esezakhele akhubukele into ethize uNkulunkulu uvusa eke into ethize encane engazi ngisho ABC wakhe futhi ayithobisa nje into yabo ilandela uNkulunkulu akwenza ngayo ngoba uNkulunkulu sekuNkulunkulu uthatha okungelutho ukwenza into ethize ngakho kuba ke wayeze kuKhayifase nabaprista abakhulu nomfundisi sasateni owayeqeqeshele ukuthatha inkonzo yangalolo suku ngenkathi uMesiya efika na babeyoba nento ethize abaqhosha ngayo Futhi bangisho lokhu kungesikho ukuba luhlaza ngithemba ukuthi angiqondwa ngaleyo ndlela bekungeke yini kwenzeka futhi na ngakho esikucabanga ngokuthi thina ama-Methodist inakho thina ama-Baptist inakho futhi uNkulunkulu angathi avuse indoda engafeli neze kunoma yiluphi uhlobo lwesikole noma esike sigejane sabantu abengasigcoba ngomoya wakhe abangazi ngisho o-ABC babo Ngabele lasho ukuthi uPetro wayeyindoda engafundile eyimfunde nje kodwa haye nako bakuqaphela ngoba ngokuNkulunkulu ephila ngaye enginakho ngikupha khona niyabo endodeni eyisishosha siyathela ke ngalezi zikale sikhulu ukuthi le ndoda yathi awu manje awume kancane ngase kuvela kuhle Nazaretha na manje wanika indoda impendulo enhle ngempela wathi woza ubone ngahlale ekhaya futhi qheke woza sozitho lelo wena ungaxoxi Noma usho okushiwo omunye umuntu waza uzibonele wena esendleleni yakhe ukuzungeza intaba bangahle ukuba baxoxa ngesikhathi abahamba ngazo kuyothenga izinhlanzi wathi uyamkhumbula umuntu omdala engakwazi ukusayina igama lakhe erisitini umuntu omdala na yeah ngiyamkhumbula Simone awu ngikade ngiyukela ngqowe ebukhoneni baba lo umnikazi wokuphila okuphakade ngani wathi kuye lapho eqalaza ngapho wayesethi igama lakho kuSimoni futhi uyindodala kaJonas nebo wayesethi yazi ukuthi sifundiswa ngomholi wethu owashiya lelizwi ukuthi laloli zinsuku zokuchitha ngathi kuyoba khona umprofethi inkosi eyomvusa phakathi kwethu oh wathi kulukhuni ukuthi ngikhole lokho ngizofanele ngibone futhi wathi nje angenyukele ezethemelini hhayi umxeki manje ngithemba ukuthi leyo yindlela efanayo eniza ngayo kulukhukuza hhayi umxeki ukuza nje ubone ukuthi kuqinisile yini noma cha wangena ezethemelini wama lapho futhi wathi nje angenza phethisani nomthombo wokuphila okuphakade nomthombo kuphela waphenduka wayesebheka wayesethi bheka nango umIsrayeli okungekho nkosisa kuye wathi rabi amazwi amaningi kakhulu alokhu wake wangazi nini na angikaze ngikubone nawe awukaze ngibone wathi kanjani noma yini ngamina ngani wathi ungakabiza kuFilipu uphathi womuthi kakubona ngayizolo futhi amamayela ishumi nanhlanu ukuze za izindaba ini watshela imali epolisi yomshwalense khona majalo wawela ezinyaweni zakhe nendoda yokuqina ilunga lebandla umehluko nje pho phakathi kwalokho nosomabhizinisi oyisicebi esisazincane rabi uyindodana kaNkulunkulu wena inkosi kaIsrayeli ngokushesha wathatha ipolisi yomshwalense kanjani ngowesifazane omncane emthonjeni na lawo ayengamajuda asiye kumasamaria futhi manje zikawubezize amajuda namasamaria wayengibheke Mesiya hayi abezizwe sasikhonza izithombe amaRoma namaGreki futhi noma ngabe siyini sasikhonza izithombe kodwa abaJuda ayebheke uMesiya futhi ngakho ayenjani namaSamaria futhi sithola ukuthi uMesiya uzembula kuphela kulapho ababhekile uma ulapho kulokhu kuza ubheke yena uzozembula yena uqobo uma ungembhekile angeke kuyenezelwa namuhla naphakathi Lako amaSamaria wayebuka futhi wayeye eJericho kodwa wayezolekile kudlule eSamaria futhi esahleza sakwelomuzi isikari sithola ukuthi abafundi bakhe bangena kuyothenga ukudla komphako futhi washiywa yedwa futhi yini lekazi lincane osifazane omncane nosifazane odume kabi wayengena imali wayengafani nombusi oyisicebi esisesincane lakho uyafika into yodwa kuphela esazi ukuthi wayenayo wayenembiza ndale manje futhi wayibeka phansi futhi wayelungiselela kwehlisa sikwedla emthonjeni ukukha amanzi futhi waqalaza eceleni kwakhe ezweni elincane lonke libonakala ngasikhathi singi futhi nakho kuhleza umuntu iJuda lalibukeka lithi ukuba ngikakhele iphephele lathi usuye umuntu oweve emashumini amahlanu ngicabanga ukuthi wayebukeke namashumi amahlanu kodwa kuphela wayenamashumi amathathu nento kuphela Futhi kwakungesile isiko kumaJuda namaSamaria ukuba babe noma yibuphi ubudlelwane ngoba kwakukhona ukwehlukana ngakho wathi libuzise exhumane nomoya wakhe wathi awu akusilo isiko ukuba mnina maJuda nicele into enjalo kwesifazane waseSamaria kodwa wathi ukuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma kuye waseke ubamba umoya wakhe wayesethi hamba ubize indoda yakho uze lapha wathi anginayo wathi usho kahle ngokuba ubune isihlanu naleyo ohlala nayo manje Ayisiyo indoda yakho lokho kwamiza kwakuyini na wathi mnumzane Niyabakhumbula abafarisi izinsuku ezimbalwa ngaphambi kwalokho na bebona uJesu ebonisa leso sibonakaliso sobumesiya ukuthi wayengumprofethi wayefanele ukufika futhi bathi ungokhoza imimoya abangasekho ungubhelizebhuli inkosana yodebeli olunye uhlobo lombhuli babefanele baphendule amabandleni abo imisebenzi yayenziwe babefanele babambe ubuso babo ngqo phambi kwebandla imisebenzi yayenziwe babengenakukuphika bathi ngubomu uJesu wathi ngiyalithethelele iwundlu lalingakahlatshwa kodwa nxa umoya ongcwele efika ukwenza into efanayo yizwe elimelene nawo lisoze lathethelelwa niyabo niyabo ngakho lapha sibathola bekulesi simo nalona wesifazane omncane wayengena lutho mhlawumpe waziqelelanisa nebandla wayebone kuningi kakhulu kulo ngoba phansi enhlizweni yakhe kwakubekwe imbewu ukuphila kuphakade konke lokubaba ngibekhona kuyakuza kimi futhi wathi nje lokho kukhanya kungabaneka phezu kwakhe akakubizanga ngotevele bukani umehluko phakathi kwalowo wesifazane nomfundisi wasesantweni wathi mnumzane yabona ukuthi ungumprofethi wena siyazi ukuthi xa umesiya efika yilezo zinto azoyenza sibheka umesiya kade zingenamprofethi amakhulu eminyaka kodwa umboni wethu umoze wasitshela ukuthi uyovuka umprofethi ngezinsuku zokugcina futhi uyoba ngumesiya okusho ukuthi ocotshiwe ocotshiwe wayeyizwe unkulunkulu uyizwe futhi wayekukristu nebhayibheli lasho ukuthi izwi likankulunkulu izwi lishesha kakhulu linamandla kakhulu futhi libukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili amahebheresine lihlaba lihlukanise umkantsho wethambo nomahluleli wemicabango lezo zinhlo okusenhliziyweni ingalezo zizathu ayekwazi ukubuka phezu kwabo ngesebone ukuthi babecabange ngani ngoba wayeyizwi wayekukuphila useyilo izwi futhi usalokhu engukuphila futhi wayazi wenze into efanayo Manje sithola amen alibusise igama lenkosi ngomlayezo wakhe kulokhu oh leyo police yomshwalense yokuphila ukuphila ukuphila into enkulu kunayo yonke khona ukuphila futhi sinye kuphele simo sokuphila okuphakade nalowo uNkulunkulu Manje bukane sifazana omncane njengoba isiprofeti sisanda kuphuma nje ukuthi waye lembizi esandleni sakhe kodwa futhi waye nenye enhlizweni yakhe wathi ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena futhi siyazi nxa umesiya efika uzokwenza lezi zinto yilokho azokwenza leso kuzoba isibonakaliso sakhe esiqinisekisiwe uzoba yizwi ebona futhi ungifundela yona impela lenhliziyo yami ungubani na noJesu wathi nginguye kwase kuthi le mbiza yamanzi yahlala yathula kodwa le yacwaniswa swi futhi wathatha ipolisi yomshwalense wokuphila kuphakade wathi amanzi engiwanikezayo angukuphila kuphakade abumumayo nachumachumayo enhliziyweni kwase kuthi-ke akabange esathula wayefuna kuba balisa bakubonabo babe nepolisi yomshwalense futhi nangu uyayehla nedolobha qiniso wayengenamalungelo okwenza lokho wayengosifazane odume kabi nini besilisa nezithunywa zenkolo lapha niyazi ukuthi empumalanga lokho seku babe ngeke bamlalele kodwa bona bazozivimbela kanjani kukho na Waya kwele kupila kupakate, babe fanele bamlalele, njengendlu isha, wasuka lina moyo omile, waungeke kumize, wasuka wahamba, futhi akusika lokho kuphela, ukuba wayengagcwaliswanga swi, abesilisa babe ngeke bamlalele. Kodwa wayenele thize, evumelekayo, ayazi ngayo, futhi siyathola, bathi, wozani ngibone umuntu ongitshele izinto engizenzile, lokhu ngebe yini uMesiyana, base bemletha edolobheni. Akabange esakwenza kodwa abantu bakholwa kubufakazi bowesifazane futhi bonke bakholwa inkosi uJesu ngokushesha manje ngoba ngiyaxolisa ukuthi ibambezela kanje kodwa nje uma nizonginika nje nibekezele emike imizuzwana embalwa nginento ethize lapha engifuna kuyisho Kaphelani, uNikodemu wayeyindoda enkulu futhi wayeyindoda yezekolo wayengumphathi umbusi phakathi kwabantu bakhe indoda edumileyo into ethi ayibe njengosimiyoni umpristu ekuzalweni kwenkosi uJesu wethendiswa ngumoya ongcwele ukuba angaboni ukufa azokuba usebone insindiso yenkosi ukuthi waholwa kanjani kumoya wayongena endlwaneni ukubusisa umntwana Mujoba kanjani uana umprofetikazi eyimpumputhe ngale koneni akazange asuke imini nobusuku kodwa umzuzwana ufanayo ngeke wabatshelayo wayeholo ngumoyo ongcwele lowo wesifazane impumputho ezombeza indlela yakhe edabule esixukwini wayesema eduze kwakhe wayesebusisa uNkulunkulu ngaye umoyo wesifazane impumputho ngokomzimba wayesethibweni sakhe sibi kodwa kunabantu eNew York kuloku kuza ophuputheke okwedlula lowo fazane futhi akabona ngamehlo onke mabili kodwa wayehola ngumoya umoya wokuphila wamholela emthonjeni wokuphila Ngoba uyakumela lokho kuzofanele kube nomthombo ndawudawe uDavide wathi utwa uma lubiza utwa kuzofanele kube notwa ukusabela kulokho kubiza ngabanye amazwi singakabibikwe isigwedlo emhlanu enhlazi kwafanele kube khona amanzi kuqala ayo ukuba ijuze kuwo kungenjalo yayingasoze yabana leso sigwedlo singakabibikwe isihlahla ukuba simile emhlabathini kwafanele kube khona umhlabathi kuqala ukuba sona similele kuwo kungenjalo singa soze saba khona isihlahla futhi niyabona ukuthi ngizama ukuthini uma kuzofanele kube khona ngoba uyalamba kunoku kuza ngoba labo bantu bayoma kukhombisa ukuthi kunomthombo ukuphila ovulwe ndawo ndawo yebo ukuba wena usabele kunoko kuzofanele kube khona uto kuqala ukusabela otweni olubizayo yebo kungenjalo lokho kubiza bekungeke kube khona Ingaleso sizathu abantu behamba bajoyina ibandla futhi nje bafaka igama labo encwadini esikudleni sokuzalwa kokusha bathathe ipolisi yomshwalense wokuphila khona ke baphuma ngo futhi bazame ukuthulisa lokho kubiza kungcwele ngokubhema nguphuza nokugembula futhi begijimela phandle ngesimilo esibi ngiyabona lapho nawo nezibili kanjani ukuzama ukuthulisa lokho kubiza ukungcwele kukaNkulunkulu uNkulunkulu akufaka lapho kumela yena awunalungelo nginento yenu kulokhu kuza ngokuphila yilokho elikufunayo ngokuphila nalokho ngokuphila kubenikezelwe lokho kukufa yileyo ndawo ibhayibheli lathi lowo ozinikela ekutemaseni ufile esekhona niyabo ngakho ngeke wazinikele ekutemaseni kwezwe futhi ube nokuphila kuphakade ipolisi yomshwalense ikahle bangani ngakho uNikodemu wafika ubuza ukwenza ukutshala imali wafika ebusuku kodwa watshela ukuthi ibhange njalo livuliwe ngakho ngahle kube leyithi kodwa kusale kuvuliwe kuvuliwe yena njalo ibhange livuliwe ukwenza i-business futhi ngakho wathela kuphila kuphakade ngokuza kuJesu asihlale nje omunye umuntu namababili asithathe uLuka wamashumi amabili nane amashumi amane nesishiyagalolo unye abafundi babekholiwe enkosini uJesu futhi manje kwase kuyisikhathi sesithembiso sasisondela eduzane futhi ngakho uJesu watshela abafundi bakhe abanikazi bepolisi yomshwalense ukuthi babezokhipha umhlomulo kulokhu kodwa bafanele balinde emzini waseJerusalema waze waya ekomkhulu wase eyithumela emuva kubo isheke laze labuya wayenyuka wayelisayine ngekazi lakho qobo futhi wayenyukela phezulu ukuba athumele emuva imihlomulo yabo kodwa ukuba balinde imihlomulo yabo manje akasho ukuthi nilinde imizuzu emihlanu bese nitheneka amandla uma ninokukhona kulowo okhuluma kini uNkulunkulu ekhuluma kini wathi hlalani nize kuze kube nini na iviki izinsuku ezishumi izinsuku ezinhlanu noma ngabe kuyini nize nemukele lenkokhelo kuze kube yimihlomulo ngokuba bekani ngiyojuma izithembiso sikababa wami phezu kwenu kodwa lindani emzini waseJerusalema nize nisemukele nize nilembathizwe imihlomulo evela phezulu ngepholisi yomshwalense wokukhokhelwa kini.
Oh, you Baptists, you Methodists, you Presbyterians.
Well, I didn't know my Baptists, didn't know my Presbyterians. I fully could come to my God, you are no good when I know when the moon to come. I only didn't get it up on now. Because the police of your lands, the God, you are good name is the moon of good. Paul wathi zenzweni ishumi nesishiyagalolunye kulabo bantu bama-baptist ngiyibaptist iqobo lwami ngiyibaptist yepentekostiyali ngakho bathi namamukela yini umoya ongcwele nokhunakholwayo na manje sifundiswa ukuthi semukela umoya ongcwele ngenkathi sikholwa kodwa wathi namamukela yini umoya ongcwele nokhunakholwayo na bathi asazi ukuba kukhona umoya ongcwele wathi pho ubhaphathizelwe kukuphi na bathi sesivele sibhaphathiziwe wathi lokho ngeke kusabambelela futhi ngenkathi bekuza lokhu babezokholwa kujesu owayezonza futhi ngenkathi beza lokhu babhaphathizwa egameni likajesu khristu uphawuli wabeka izandla phezu kwabo nomoya ongcwele wafika phezu kwabo futhi bakhuluma ngezilimi futhi bamdumisa unkulunkulu uPaul wathi futhi ngale kwesinye sahluko wathi uma umingelezi evela ezulwini ishumayela noma yiliphi elinye ivangeli kuleleli elangizwa ngelishumayela mayibe kaqalekisiweyo noma ngabe ingumbhishobhi isikhulisa sandela amaloma noma kungahle kube ngubani. Yebo, umengelosi evela ezulwini kungasaphathwa izikhulu zesonto lamaloma noma umbhishobhi noma umshumayeli oshumayela noma yiliphi elinye kunale pholisi yomshwalense wokuphila kukuphakathi ngojesu khristu magabe ngoqalekisiweyo. Wena uthi futhi Branham uyangalo ngiyazi ngqo lapho engikhona. Yebo, angilahlekile ngiyazi ngqo lapho engikhona ngingahle ngicucumbe kodwa njengoba ngasho lapha ngobunye busuku ubunye wathi uzohlanya ngathi awu ngiyeke nje kanjalo ngizizwa ngingcono ngale ndlela kunoma ngenza ngenye indlela ngakho ngingi lokuphila ngoba ukuphila ngubule ezweni kodwa kimi kuhle ngisindisiwe lapho engangingasindisiwe khona manje sengilokuvuka kukaKristu kimi futhi kunabaningi abange lapha abazalwane abalaziyo lelo qiniso ninalo kini ukuvuka. Yebo, benyuka laba banikazi bepolisi yomshwalense ukuyogibha umhlomulo. Oh hey, bazalwane abakhonzisayo, asikwenze lokho kulokhu kuza, asikhiphe imihlomulo manje. Isithembiso uPetro wathi ngosuku lwePentecoste, isithembiso ngesenu nesabantwana benu nesabo okude abezizwe, lalelisani bazalwane, nabaningi inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza, futhi iqinisekile ukubiza wonke negama labo encwadini yokuphila ewundle. Kumihlomulo wababonke. Yebo, ngesenu nezabantwana benu kuba okude nenzalo epholisini yomshwalense yakhokhela ngosuku lwePentecost. Manje uPawulu wasancane ocebile wahlangana nalowo ofanayo ngokuba wayelokhu efana emva kokufa kwakhe usafana. USawulu waseTarso indoda efunde kahle kakhulu, indoda isifundiso sikhulu ngiyaxolisa, futhi wayeyindoda kahle, wayefundiswe nguGamaliyeli umfundisi omkhulu wamaHebheru. Abazali bakhe babecebile. UPawulu wayethi agabe isicebi, wayekwazi ukukhuluma ngezilwimi eziningi ngiwaye nemfundo ulakazelela kwakhe kwakungukuba abe yisazimthetho, umunye wezazimthetho noma umpriesti noma into ethize noma isazimthetho njalo. Ebandleni lakhe esimathi wayelazi izwi, wayecebile futhi wayenokulangazelela kwakhe ngenkathi esize lesazigejane zokuqhubeka umthindo nokudazuluka nokukhuluma ngezilimi. Futhi ngani wacabanga lokhu kuyinsini emphakathini waseJerusalema, lokho kufanele kumiswe. Wathola izincwadi yamaletha avela kumpriesti omkhulu, wahamba-hamba enza umonakalo webandla. Ngakho wangena esikhulwini sesonto lamaloma noma umbhishobhi kumbe noma ngabe yini ofuna ukumbiza ngayo umpriesti omkhulu, futhi wathola incwadi letha evela kuye wayibeka phakathi kokuthi ibe ngeyakhe. Wayesehlela eDamaseko kodwa nebo ibandla libonakala linalo lonke igunya nezithuthulelo kuwo umbuzo nayo yonke into, futhi babekhethe uthathe uMathias ukuba athathe indawo kaJude. Bukani ukuthi ukukhetha okungubula kanjani umuntu angakwenza. Akukho nto ake ayenza. Ngakho kuba wayekade indoda elungileyo. Akungabazeki ukuthi wayeyindoda elungileyo. Akungabazeki ukuthi wayengceke ethobile kaKristu. Kodwa niyabo lokho akubikezeli njalo ukukhetha kukaNkulunkulu. Ngunkulunkulu wakhetha umxeko omncane webandla, iJude elincane, ikhala liyihuku, futhi linolaka olwenele kulo lesaha eliyindingilizi, futhi nalo lalilapho, lisendleleni yalo ledla, liyedla, futhi libopha labo bagimbike abangcwele, lizobafaka emaketangweni, lizobabopha, linamagunya vele kumbishopu walo, lizokwenza. Futhi cishe ngeleshumi nanye ngqo ngolunye usuku, lashaywa lalahla phansi linephepha esalenzalo futhi laphepha ezulu futhi labona insika yomlilo niyazi la lalifanele likuqonde lokho. Paul wayazi kangcono kunoma khonze izithombe noma khonze imimo emibi, kodwa iJude wazi ukuthi leyo nsika yomlilo yayiyinsika yomlilo efanayo yahola abantu bakhe baphuma eGibhithe futhi yayisilapha. Ngenkathi uJesu esemhlabeni wathi ngavela kuNkulunkulu ngiye kuNkulunkulu, emva kokufa kwakhe ukumbelwa nokuvuka nokwenyuka, nangu wayelapha esebuyela kuNkulunkulu futhi insika yomlilo. Wesathi Saul, Saul, ngijibelani na unephepha esandleni zakho, uyindoda enkulu, uvela enhlanganweni ethize, inhlangano yokuqina kakhulu impela, nenhlangano ehlanishwayo ezweni, unephepha esandleni zakho, kodwa wenza okungafanele, ngijibelani na ethisani leli Jude lithi Nkosi, lalazi ukuthi kwakungubani nakho lapho khona insika yomlilo efanayo yahola uMose futhi yakhuluma, lalingagaze libe nethuba lokuba like libone uJesu. Ngakho lathi Nkosi, ungubani engimhluphayo na? Wayesathi nginguJesu. Futhi lapho elele komhlane niyazi walidabule iphepha, wayesathi ngingenzani na? Wathi nginomprofeti ezansi lapho negama lakhe ngu-Ananiya, manje yehlele ngibaqela obizo ngokuthi uqondile uzokutshela ukuthi yenzani. Ngabe inkosi yakhuluma ku-Ananiya futhi uyenyuka, wathi mzalwane Sawule, inkosi uJesu yabonakala kuwe endleleni futhi yafuna wena ukuba uthathe lepolisi yomshwalense. Ngizoyethula kuwe ngokubeka izandla zami phezu kwakho, wase eyindoda eguquliwe. Ethisani medluku ukuthi ini yabo, emva kokuba uPawulu esebone kuqinisekiswa kucacile ukuthi lona ngakungezuye omunye umuntu kodwa umuntu ofanayo uNkulunkulu noKristu kwakungumuntu ofanayo. Ongezikho ubuwula obuthize ngoba wabona ukuthi izi laliyinsika yomlilo, lalenziwe inyama ukuhlenga, futhi lapha laselibuyile insika yomlilo futhi ukuthi uNkulunkulu noKristu kwakungumuntu ofanayo, futhi nangu futhi esebuye njengomoya ongcwele, manje wabiza ngoba wayekade ephezu komuntu. Wayibona ikhonje ngokucacile futhi yayikade iqinisekisiwe. Nkosi, uthanda kuba ngenzeni na? Ngifanele ngenzeni na? Manje kubulani, leyo kwakuyindoda yezenkolo nosomabhizinisi. Uthanda ukuba ngenzeni na? Mehluko nje wawukhona phakathi kwesomabhizinisi osemncane othembile nalona umuya umfo osemncane uSawuli oyedwa. Intengo yayinkulu kakhulu. Awu, wena uthi uPawulu wayengenalutho angaluyeka. Wayenebandla lakhe, abazalwane bakhe, wayengumambume ebandleni. Emva kwalokho, wayefanele akijime futhi ekugcineni ibandla lakhe uqobo lathatha impilo yakhe bambulala. Futhi siyathola wahlushwa umuzi nomuzi futhi wakhandwa ngamatshe, wake wacishe wafa impela. Kanjalo njalo abazalwane bakhe uqobo futhi wathi ngingaba yisiqalekiso ngabo. Angabathelelanga ngikathi amukela umoya ongcwele, uyabathanda, wayefuna ukubasindisa. Ungazikhiphi inyumbazane, hamba uye kulabo uhlobo. Upawuli wayeza ukwenziwa isiqalekiso qobo lwakhe ngoba kwakungumoya kaKristu owawukuye owaqalekiswa futhi walenga ebuthini ngenxa yabakhe uqobo. Futhi siyathola ukuthi mehluko muni phakathi kwale nsizwa umbuso oyisicebi, usomabhizinisi noPawuli. Upawuli wayefanela yeke imfundo yakhe, konke okwesayense yakhe yezenkolo ekufundile iminyaka ngeminyaka yocwaningo nokufundisa, wadingeka akukhohlwe konke, watshela abaseKorinte izi neza gidi kasimathi amazwi apha kema ukuhlakanipha ukuze ukukhola kwenu kube sekuhlakaniphani komuntu kodwa ngiza gidi ngamandla nesibonakaliso sikamongcwele yilayo into esiyidingayo namhlanje bangani yileyo pholisi yemshwalense engikhuluma ngayo hhayi kujoyina ibandla ukuthi ize noma ukubeka izandla zakho phezu kwalokho akukho lutho okuphambene nakho lokho kukahle kodwa leli elinye ihora yilokho kuphela ngizama ukunidayisela khona ukujoyina ibandla lithize
I'm trying to tell you.
He's a Maguni child, which you would have police of Jalas, and I'm Tombo Nogunga Jante, Yinisana, Gunga Kolo, Gunga Kola Gugu Bina, Izwi, Gunga Kolo, I was a fellow like you, Kapelani, isinqumezi nje sikuthe tengu, injenga abantu abaningi namhlanje, bombono othumile, lensizwa yayinjalo, yasuka yahamba, esikudleni sokukuthatha kanzima, yalahla ipolisi yayo yomshwalense. Manje siyavala, ngabe yona, khona ke isho la iphendukela na, qabo inhlanhla yaphendukela kuyo, siyayithola indawo elandulayo, yayinemali eningi kakhulu, kwaze kwadingeka iphinde yakhe izinqolobane zayo, futhi yaze ngisho yathi mphefumulo phumula manje siyathola phakathi lapho yayingesuyo umfomubi ngenkathi benenxanxathele yezitolo noma iphathi yebandla noma kuthize ababofu eboyeni babelala esangweni lowo kwakungumnikazi wepholisi yomshwalense ayeyinqabile washanela leyo mvuthuluko embalwa wayesemnika umnikelo othize wezithunywa zenkolo noma ukuthize wayengesuyo umfomubi niyabo washanyelela imvuthuluka kubo ababehlushwa wathi oh ngethamela omunye wemihlangano yabo ngiqakele kulungile ngempela kukho lutho engingakusho kumelene nalabo bantu ukushanela imvuthuluka embalwa kodwa lokho akusebenzanga ekugcineni ukukhokhelwa kwakhe kwafika futhi kubula mngani ukukhokhelwa kuza kimi nakuwe kuza kithi sonke ngifuna nicabange kanzima ngempela manje sengivala Ukukhokhela kwayo kwafika impela yayinenkonzo yomngcwabo enkulu akungabazeki abanye abafundisi besonto abaqeqeshekile kahle bayafika futhi bakhuluma ngendaba ngiqekele yayine Christian businessman bengabathwali bepolisi lezidumbu futhi yayinomuntu odumile wezwe owaphumayo futhi mhlawumbe isikhulu sikahulumeni abayehlisela iflag ewafu zonke izicukuthwane sasilapho Yomelusi akungabazeki noma indoda umpristi noma yimuphi owashumayela umngcwabo wayo washumayela enhle ishumayelo eyayithinta abantu ngokuthi le ndoda yayinkulu kangakanani ngisho nakopofu engoqeni yayimnikeza oh umfowethu usezulwini namhlanje kodwa uJesu wathi saphakamisa amehlo aso sisehayiteze futhi zabona umnikazi wepolisi yomshwalense wokuphila kuphakade kude le ezifubeni zikaAbrahama owayethathe indlela nabamba lobenkosi abadelelekile njengoba uJesu athi nibuzisike nqa abantu beyona izingela sahlukene sesihlani sikaMatthew bekhuluma konke kubi ngani beqamba amanga ngenxa yegama lami babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso ngowabo babusisiwe abamnene bayakudla ifa lomhlaba futhi ungumnikazi bepolisi yomshwalense ukuphila ukuphakade lokho yayibe ilokhu ilunge lebandla yabo manje qaphelani wena uthi labe yayiyilo na yebo ngakufakazisa kanjani lokho mshumeli na naku yathi baba Abraham Baba Abraham ngiyakuncenga ukuba uthume lo mnikazi wepolisi yokujolenza phansi lapha namanzi amancane nje lamalangabi ayahluka Isizalo Abraham ndotana umkhristu ozishoyo ikhole elizishoyo njengoba sikakubiza niyabo ubenalo ithuba lakho wanikwa ithuba lepolisi yomshwalense okuphila kuphakade elalinga kunika isiqiniseko sokuza lapha kodwa wayixosha awuyithathanga futhi manje le ndoda empofu noko yayemukela manje iyaduduzwa futhi manje wena usuyisinxibi Oh ningakuvumeli lokhu kwenzeke kini bangani ngingakuvumeli ningakuvumeli ningayenzi leyo efanayo imiz indlela isiqiniseko esingafika ngayo ingoKristu isiqiniseko ukuthi usilisiwe ukuthi ungumnikazi wepolisi yomshwalense manje uma ungenayo leyo awuyithathi ngani na ungahlocabange awu njengoba lo mfowethu semncane eshilo kulukubuza ngahamba ngangena ezindaweni futhi bonke Ngangi ngu soma business mkulu, futhi ngakhothama, nezinto ezinjalo, ningakubuki lokho. Umdala semncane maduze nje wathatha uhambo luya eRussia, wayengumculi, futhi ngempela wenza ukushaya okukhulu namaRussia, futhi ngakho bonke abantu babeshaya ihlombe futhi beqhubeka kanjalo ngenkathi insizwa isidlala umculo wayo. Futhi babethokoze kakhulu, bagxoba ngezinyawo zabo futhi bashaya ihlombe. Kodwa insizwa ayizange kunyake konke ukuhalaliselwa, futhi ngakho bamangala ukuthi kungani. Ngakho futhi bacabanga, mhlawumbe iqonde, ngakho bonke bashaya ihlombe futhi kakhulu ngempela, futhi beyihalalisele, yayenza umsebenzi obangalisayo, kodwa baqaphele, yona futhi ayikunakanga ukuhalalisela kwabo. Futhi yaqaphela yayilokhu ibuka ngamehlo ayo phezulu kuvulane ophezulu ngaso sonke isikhathi, kuthela lokuthi umculisi wayekade eyiqeqesha, yayingakunakile okushiwo ngabantu, yayibuka okwakuzoshiwo ngumculisi. Ngakho futhi ngiyacabanga namhlanje bangane, sikudleni sokuqhoshisa isifuba sethu, futhi sithi singabaleli bandla, asibheke phezulu bese sibona ukuthi uthini umculisi. Ngakho niyabo, asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje. Makhanda yethu ekhotheme manje, izinhliziyo zethu zikhotheme, nikezani indawo nje umzuzu nje noma emibili, ngiyamangala kulokhu kuza ngabo bonke ubuqotho manje ngaphandle kokuthikamezeka. Cabangani umzuzwana nje, ninaso lesi sibusiso esikhulu na niyiphethele police yomshwalense okuphila, ufakazi kamoya ongcwele ukuthi impilo yakho isiphendukele kuKristu noKristu kuwe na. Njengoba ngishilo emlezweni ukuba uBeethoven ubekuwe, ubuye ukwenza imisebenzi kaBeethoven, ubuye uphila impilo kaBeethoven, wawungeke wenze lutho lunye, wawungeke wenze lutho lunye kodwa ukuqamba amaculo, futhi ubuye uba ngumbhali omkhulu uBeethoven ngoba ukuwe. Yilowo ke obuyoba nguye, ubuyoba nguBeethoven obuye wazala futhi. Futhi uma uKristu ekuwe, impilo kaKristu uyoba yiyo, umthandi wezwi, ayikho into engama futhi ithathe indawo yezwi, ngoba uyizwi angeliphike izwi lakhe uqobo, futhi ahlale enguNkulunkulu. Futhi awukamemukeli uKristu enhlizweni yakho, ubunge webandla. Manje ngempela angimelene nebandla nokumelana nezikhungo ezinkulu nezinhlangano nezinqubo, kodwa ngizama ukuba ngithi leyo akusiyo impendulo, kufakazelwe akusiyo impendulo. Kristu uyimpendulo, umuntu uKristu. Futhi uma ungakamemukele empilweni yakho kulokhu kuza, futhi ufuna ukuba thina sikukhumbule emkhulekweni, angazi uma ubungevele nje ngokuzithoba, asinendawo yokubizela i-altare, kodwa niyazi uma ukholwa ukuthi beningama nje, niyazi futhi nithi ngikhulekele, njengoba uma nje futhi ngizonikela umkhuleko, uma nikholwa ukuthi uNkulunkulu uzowuzwa umkhuleko wami, ngingi futhi niqo njengoku lokho ngikholwa ukuthi uzowuzwa. Nani nisemaholo futhi niminyene ngaseminyango nezinto, ngale ndaba ukuthi nikuphi kovulande abase sitezi ezitebisini, uma nizothi nje ngifuna uKristu angikhumbule manje, futhi ngifuna ukuphila kwakhe kokwami, ngiqinisekile ngesenzo sami, ngiqinisekile ngendlela ngicabanga ngayo nezinto engizenzayo ukuthi ngifuna ukuba njalo, kodwa angikezi nokho leyo ndawo, ngiyifuna ngempela le polisi yomshwalense, futhi Branham qiniso ngiyayifuna, futhi wena mcele uma ngingaba nayo sengikulungele kuyemukela, ngingama ngezinyawo zenu nje futhi nje ukuze ngikhuleke nani na nje futhi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise nakho ke ngibani nilokhu nimile nje umzuzwane nje salani nje zikumani wena uthi ngikhathalele mfowethu Branham nginomphefumulo futhi ngifanele ngihambe ngingahle ngihambe nokho namhlanje futhi kuzongisiza ngani uma ngingagcwalisiwe ngalokho kuphila na izizathu khumbulani noma yikuphi okunye kuphila kuzofanele kubhubhe kunesiqalo wena uthi awu kade ngilungele bandle lethize eminyaka lokho kuhle kakhulu ngiyakuthokozela lokho kodwa lokho akusikho engikhuluma ngakho khona manje ngabe ngumnikazi wokuphila kuphakade na ungaba nje phezulu kovulande abasesitezi ukuzongeza ngaphambili nesokudla nesokhohle na uNkulunkulu akubusise sukuma nina esenivele nimi emaholo uma nje ningaphakamisa izandla zenu ngakho enye inkomba into ethize ongayenza ukuba uziphose emadlingozini ngiyemukele qobo lwami lokho kuza uNkulunkulu akubusise kulungile futhi nangokuzungeza ezitezi futhi noma ukuphi phakamisa isala sakho nje bese uthi ngikumbule futhi Branham ngikufune ngiqinise ukuphila kuphakade manje ecabangisisani ngempela lezi kungahle kube isikhathi ukuthi kuzoxazulula konke ngizobaqotho bangani lokho ngokuphila kimi futhi ngiyazi ukuthi kulungile banga abakhona abanye abaningi na nje kubukeka sengathi bekukhona abaningi kunalokho abebebambe izandla zabo esikhashana nene ezidlule manje uma ungaqesekile ubungakwenza nje kakhulu kangako nje imani ngezinyawo zenu futhi uthi ngikhumbule emkhulekweni wakho mfowethu Branham njengoba ukhuleke kulungile bangaka abanye futhi na imani inkonke ngezinyawo zenu kunendaba ukuthi ngubani sokuba nje bese uthi ngikhulekele mfowethu uNkulunkulu anibusise ngiyanibona kovulande abasesitezi nangakhona manje niqinisekile ukuthi yilapho kuphela na uNkulunkulu anibusise ilinga iqembu lisukumile bangaba khona abanye futhi na sukumani ngezinyawo zenu nje nithi manje ngiyazi silethi noma ngcwele uziphazamisile izikhathi ezimbalwa awu lokho kuyamangalisa siyathanda ukuba umoya ongcwele wenze lokho niyabo unqobo nje uma uletha izwi lakhe lokho kukukhombisa ukuthi akusilona izwi lami kuphela kodwa lingelakhe ke futhi kulungile manje asisukume niyabo wonke umuntu ongakagcwaliswa ngomoya ongcwele ukuthi uyazi ukuthi abukho obufakazi obubonakalayo empilweni yakho ukuthi ugcwaliswe ngomoya ongcwele futhi ufuna lokho manje ungathi ube ngelidle ilungele ethembekile lebandla futhi lokho oh ngikuthokozela kanjani lokho ngempela qhubekela phambili nje ngo ebandleni lakho kunjalo ngoba izintombi ezilele iyenyuka manje niyakubona lokho futhi kubulana uJesu washo ngenkathi intombi yelele le eyazama ukuphila impilo elungileyo phakathi kwazo uqobo zaziyintombi kodwa zazingena amafutha amafutha afanekisela umoya ingakho sigcoba ngamafutha ngiyabo amafutha afanekisela umoya zazingabantu abalungileyo abantu abakahle amalungu e-Methodist ekahle i-Baptist Luthela zonke izinhlobo zamabandla kodwa ayengenamafutha futhi zifika ngomlindo ugcina unyaka webandla wesikhombisa ukuthenga amafutha futhi zisesigabeni sokuthenga amafutha kwenzekani na umnyeni wafika manje lokho bekusanda kufundwa nje embhalweni esikhashaneni esedlule yilo mfundiso odumile lapha futhi aniboni yini sake sabakhona yini isikhathi kusukela phansi onyakeni nina amapentecostal na kusukela phansi onyakeni azikaze sibe khona isikhathi ukuthi i-Methodist, i-Baptist ne-Presbyterian ikhathulele umoya ongcwele njengoba benza manje yebo futhi ke kathi benza yini leyo na ufika ngayo leyo nkathi lelo kwakuyihora lokufika kwakhe futhi ngqo besa bonke abalaba bazalwane namabandla elamba kune lentombi iyavuka neyazi ngosuku lokugcina ekwahlulelweni isihlalo sobukhosi simhlophe kodwa hayi umlobokazi manje uma ungena amafutha isibanini sakho ngenkathi iminyango yesihawu ngiyethemba isavuliwe ngesukume futhi uthi ngikhumbule futhi Branham ngokwenza lokho kuzofanekisa kuNkulunkulu ngizo amafutha ami aweke sibanini sami futhi Branham ngiyakholelwa kuKristu ngempela ngiyakholelwa kade ngiyilunge isikhathi eside kodwa ngempela ukuba ngithi impilo yami icwaniswe ngalowo moya ongcwele othandekayo naye yonke into eyehlukile futhi ngiyisidalwa esisha akisiyo leyo ndlela mfowethu Branham ngikhulekele uNkulunkulu ngibusize manje kunabaningi abaningi abamile kuqovulande abasezitezi nasezindaweni zonke manje ngivuna nina bazalwane nikhonzisayo lapha bazalwane bami abathandeka kakhulu ukuba nikhuleke nami manje sisakhuleka ngamunye wenu usukume kanjani ngekathi usukuma na niyabo wena ungukuphila into eyethize kuwe ukuba bekungekho ukuphila ubungeke usukume futhi ngokwesayense niyabo amandla adonsela emhlabeni abezokubambela phansi kodwa umoya phakathi kwakho wenze isinqumo ngofakazi womunye umoya ukuphila okuthi uyangidinga wase usukuma uyishaya idive imithetho yemvelo ngokusukuma njengofakazi uJesu wathi oyongivuma ngamanye amazwi phambi kwabantu nami ngiyakumvuma phambi kukababa wami nezingelosi ezingcwele manje udinga umoya ongcwele manje uma abanye benu bantu nemi eduze kwalaba bantu omileyo ukuthi ninombhaphathizo kamoya ongcwele ngingeke ngafinyelela kubo bonke asinaso isikhathi kovulande abasezitezi abandawo zonke ningavele nje nisukume ngale bese nibeka izandla zenu phezu kwabo niyabo esikhumbuzweni niyazi bona ngenkathi uFilipi edla ukuyoshumayela kuba Samaria ayengakamemukeli umoya ongcwele niyabo kuphela uFilipi wayengapapathizeka beni likaJesu Kristu kodwa umoya ongcwele wawungakafiki phezu kwabo futhi uPetru noFilipu behla noma uPetru noJohane behla bashumayela futhi babeka izandla phezu kwabo nomoya ongcwele wafika phezu manje nina makholo umukela umoya ongcwele bukani ukuthi ubani omile ngacela onke ngakuwe bese nibeka izandla zenu phezu kwabo njengesikhumbuzo ukuthi wena uyikholwa thinta izandla zabo noma into ethize sisakhuleka ungangabazi khola manje angisiwo amadlingozi ngubumnandi buka umoya ongcwele obehlayo futhi bugcwalisa konke ukuphila manje basezandleni zenu nenze ukuxhumana nabo njengoba nje uma ubeka izandla zakho iJuda lalibeka izandla zalo phezu komhlatshelo ukuba lizixhumanise nomhlatshelo ngelikilanga wabeka izandla zakho phezu kukaJesu futhi wazixhumanisa nomhlatshelo kuphila komhlatshelo sekubuyele kuwe kungukuthi ngingahle ngikhulume kulobu busuku ebandleni uphawu futhi luphezu kwenu manje futhi uzixhumanise nalona wesilisa noma osifazane futhi unokukholwa sukuma njengqo manje bese ubeka izandla zakho phezu kwalabo abafisa ukuwemukela nakho ke uNkulunkulu anibusize isikhathi esimangalisa kanjepho manje ningangabazi ningabi sekujaheni kumbulani nje khulekelani lo muntu futhi khuleka nawe uthi Nkosi Jesu inhliziyo yami empofu iyalamba ngifuna wena enhlizweni yami ngifuna wena empilweni yami ngicwalise Nkosi ngilapha ngilungele Baba wethu sezulwini njengoba abaningi bemi ngezinyawo zabo bakhombisa ngalokhu ukuthi bafuna ukuphila nokuphila kufika kuphela ngokuthobeka kuKristu ukuphila kwakhe unesimo sifanele sihlangabezane naso ufuthi ngokuhlangabezana nalesi simo Njengoba sicabanga ngoAbraham wamkhona uNkulunkulu futhi kwabalela kuye ukuthi kungukulunga yebo kubo sekubalelwe kuye ukuthi kungukulunga uNkulunkulu unika uPaul lokusokwa njengesiqiniso ukuthi waye kwemukela ukukhola kwakhe abaningi balaba bantu basisho ukuthi banokukhola kodwa abangabekho phakathi kwamangcwele futhi manje bamile Nkosi njengesikhumbuzo ukuthi bayakhola manje babekho phakathi Nkosi ngomoya ongcwele kwangathi ungehlela kwabo futhi ubeke uPaul yonke inhliziyo lapha njengamanje wangathi umoya ongcwele ungehlela kuleli miholo lomtanzo ngalesi sikhathi nje futhi Satana phume empilweni yabo badedele futhi kwangathi amandla kaJesu Kristu avukileyo angeza phezu kwalaba bantu njengamanje futhi kwangathi bengagcwaliswa ngamandla nokuvuka kukaJesu Kristu amen